Blog Talk Radio.
Ndivogezwa ningabo kwanga ngo kongera kwagahindura kiri muri ganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Abasha kugira icyo yakwimarira umunyarwanda nta burenganzira afite bwo kubaho, nta burenganzira afite bwo kumutungo we, nta burenganzira umunyarwanda afite kubye ndetse no kube. Umunyarwanda baramwicira ngo ntarire, ahubwo ngo najye gushimira abamwiciye ari bande, ari kariya gatsiko. Ubuzima mu Rwanda ni ikintu gikomeye cyane, ntabwo reka mvuge ko ari ntanabwo, kubera yuko rwose agatsiko kafashe byose kariharira. Ubundi umunyarwanda ni nyagupfa, nta majya n'amaza, nta mashyi no mu mudiho, umunyarwanda ni nyaguhera, bikaba bizarangira bite rero? Naho umunyarwanda wo guhaguruka, agahaguruka akirwariza, gakora ibishoboka byose kugira ngo yamagane kariya gatsiko. Reka none kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niwe muri kunyumva ijambo ni ryanyu?
Oui, ndakumva neza Chantal, nawe uranyumva?
Yego, ndakumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Ye urakoze, ndagushuhuje, ngasuhuza na Serge, mufatanya kubanga bw'ibyuma, ngasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye baba imbere mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda, ngasuhuza kandi abayoboke ibihuru nyarwanda aho bari hose ku isi ngasuhuza n'abandi bayoboke bandi mashyaka yose aharera impinduka muri wa demokarasi ndetse ngasuhuza n'abantu muri societe civile nkuko nkunda kubivuga uyu munsi rero tariki soya nabivuga aho tariki ya 28 tariki ya 28 z'ukwa gatandatu 2021 twafite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu bwa mbere turareba ikibazo cy'imishinga ya Kagame imishinga ya Kagame ishashagirana imishinga ihenze imishinga ikeneye amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari kandi Kagame ntayafite noneho turebe rero ukuntu Kagame ngo abasiga mufata nk'umuntu w'umunyarwenya kuko akora imishinga adafitiye amafaranga kandi noneho ngo nta nubwo akemerewe kwaka imyenda hanze atabiherwe uburenganzira na FMI icyo ni ikintu gishyashya tugomba kureba muri ingingo cyakabiri n'ukuntu iyo mishinga myinshi akora Kagame ashyira hanze n'imishinga ibinyuranyije n'ibikenewe cyane cyane mu baturage na reality iri mu baturage asa nk'aho asimbuka isikare nyinshi cyane hari ibintu byinshi by'ibanze yagombye kubanza gukora turabireba mu kanya mu ngingo ya mbere ingingo ya kabiri turareba ijyanye na COVID-19 aho ngo Leta y'u Rwanda igiye kugabanya amafaranga yo kwipimisha COVID ibi mu byibuke neza ibi bintu twarabivuze COVID ikigera mu Rwanda turavuga tuti aya mafaranga mushyizeho ni menshi cyane azatuma abantu batinya kujya kwipimisha iki kintu twarakivuze mu byibuke neza noneho turareba nyine n'ukuntu situation y'ukuntu imeze mu Rwanda hari irubavu hari ikibazo cy'imva zabaye nkeya abantu barapfa ari benshi ngo imva zisigare nkeya zabaye nkeya mu marimbi ikindi ngo barashaka no kwimura ngo irubavu bakajya abarwayi kuko babaye benshi mu bitaro bakajya bajya babohereza kujya kwivuza ku Kibuye ugomba ko ni ibintu bitoroshye cyane turareba imibare uko iteye kugeza ubu ngubu indigingo turi burebe muri aka kanya turi burangirizeho ni ingingo ijyanye n'ikibazo cyo gutekinika imibare y'imirimo ihangwa mu Rwanda aho Dr. Frank Habineza wa Green Party atemera we yavuze ko atemera ibyo leta ivuga iya mibare bavuga kuko babishingira ngo ku mibare ya VUP niyo mibare donc akazi bavuga bahangwa buri mwaka akazi kabakereye cyangwa se imirimo ihangwa ni imirimo ya VUP kandi imirimo imara amezi abiri cyangwa atatu we akavuga ko nta mirimo irimo harimo ibintu byo gufekinga ibintu byo kubeshya imibare ariko ntabwo ari wa mbere ubivuze kuko n'abadepite bigeze kubivuga turareba rero ingaruka iki kinyoma itekinika ry'imibare ihangwa buri mwaka mu Rwanda bavuga imibare akazi gahangwa buri mwaka iyi mibare batanga ngo y'imirimo ihangwa buri mwaka ko ari fake cyangwa se by tekinika bifite izihe ngaruka ku buzima busanzwe bw'igihugu turabireba mu kanya bo ingingo ntihagira uza mu kiganiro muze kumbwira bo ingingo ya mbere rero turavuga tuti Kagame asigaye afatwa nk'umunyarwenya ubyumve neza ku ruhande rumwe afatwa nk'umunyarwenya ubundi akaba yafatwa nk'umuntu w'umushinyaguzi umunyarwenya kubera ko yiha gutangaza imishinga yo imishinga ihenze cyane irenze ubushobozi bwe kandi mu buryo buhoraho buri teka batangaje ikintu agiye gukora buri teka agiye gukora ngubu ngiye kujya muri OECD muri muryango w'ibihugu 36 bikize ku isi banyemereye barabyibuka donc iyo mishinga ihenze irenze ubushobozi bwe agafite amafaranga agafite ubushobozi kandi imishinga inanyuranye n'ibikenewe mu gihugu by'ibanze bikenewe mu gihugu nibyo tujye kureba rero muri ingingo muri buka neza ko muri 2018 Kagame yatubwiraga ko ngo ari wagiye kwinjira muri muryango witwa OECD akaba ari umuryango ugizwe n'ibihugu bikize cyane ku isi harimo ibihugu by'i Burayi Amerika Ubuyapani mbega ibihugu byinshi ari byiza kuri 36 ngire ngo ndetse bavugaga ngo barimo ngo gukusanya nibyo mushiki wabo yavugaga ngo barimo gukusanya ngo ibyangombwa byose kugira ngo binjiremo bati banatwemereye abantu muri Israel babiri bababeshyaga ngo bazabajyanayo baba munabita ngo naba komisiyoneri ko munabita ngo naba komisiyoneri ubwo bari amafaranga menshi cyane barabagiraga bati rwose bazabakira kubera ko ngo urwanda ngo nyuma ya genocide mu Rwanda ngo rwateye intangwe ikomeye mu kuzahura ubukungu ngo bwateye intembe ngo ufite ubukungu bwihuta cyane niko babeshyaga bagira ngo barya amafaranga bati ndetse bakabongeraho ngo ndetse mu nkuru nagiye nsoma bakabwira bati ndetse n'ibihugu byo muri OECD bifite inyungu kwakira u Rwanda nk'igihugu cyateye imbere kandi gifite ubukungu bwihuta murumva ko ngo cya mbere muri Afrika ngo bazabakira rwose kuko mubaye n'abambere muri Afrika bazakirwa muri uriya muryango ubwo ibyo bintu birandikwa mu binyamakuru hose ko ngo u Rwanda rurimo kwitegura kujya muri OECD babyemeza rwose nta na dute cyangwa se cyo gushidikanya kurimo ko ngo barimo gukusanya impapuro zose zituma bazabemerera nababwira ko uwo muryango baje kwijyamo mu muryango ugizwe n'ibihugu bikize cyane za Canada za Amerika ibihugu by'Iburayi mubona mu Buyapani niho ngo bababekega ngo bazakirwa bo noneho nitumara kwinjira muri iyi ngingo mu ingingo tumaze kwinjira tukareba ibibazo biri mu Rwanda hari ikibazo turi bubaze tubaze eske ibi bintu bajya gushaka kwinjira mu muryango bare bazi ko ibi bibazo mu Rwanda bihari bo reka tugeze dukomeje noneho rero ikindi rero akagame twanabwiye kenshi ko nyine uriya muryango adashobora kwinjiramo ari mukuru utahagaze kubera ko haba mu buryo bwa demokarasi kuriya muryango ni umuryango ugenda ku matwara ya demokarasi abantu batora mu bwisanzure haba amashyaka menshi nta muntu ufungirwa ubusa nta muntu urengana nta muntu uburirwa irengero ibyo bintu ukora mu Rwanda ntibashobora kwakira kubera ko nta standard cyangwa se ibikenerwa ibyo ibisabwa kugira ngo uje muri muryango nta na kimwe wujuje haba mu buryo bw'uburenganzira bwa muntu haba mu buryo bwa demokarasi kurengera uburenganzira bwa muntu kubaha uburenganzira bwa muntu cyangwa se mu buryo bw'ubukungu nta na kimwe wujuje cyane nk'ukwezi nitwaye mubwiraga kandi koko byaramwangiye noneho rero haje n'indi mishinga Kagame yagiye atwereka n'indi mishinga nayo ikomeye ibaza amafaranga menshi cyane menshi yabanje kutwereka umujinga ngo w'ikigendajuru yaratubwiye ko ngo hari ikigendajuru cyakozwe n'abanyarwanda ngo bazohereze mu isanzure ibyo ntibyabaye twarategereje turaheba ikindi yongeye kucyatsa avuga ngo ngo agiye gukora umujyi mu byibuke neza ngo hari umujyi yategeganya gukora ngo muri 2020 yagomba kubaka umujyi ngo hariya ikinyinya hafi ya Kigali umujyi ngo wubahiriza ibidukikije wabwita ngo ni green city ngo umujyi wubahiriza ibidukikije ngo uwo mujyi ukaba uzatwara akayabo ka miliyari 5 z'amadolari ibyo biranditse mu itangazamakuru hose mu Rwanda wabibona ngo muri 2020 bagomba kuba babikoze uwo mujyi batangiye kubaka ngo uzatwara miliyari 5 z'amadolari n'amafaranga 5 ryose ashobora kubara uramutse ushyize mu mafaranga Rwanda ikindi yatubwiraga ngo ni kubaka santrale nucléaire ngo muzi neza ko inteko y'u Rwanda ngo yasinyanye amasezerano n'abarusi n'uburusiya amasezerano yo kubakira u Rwanda ngo santrale nucléaire cyangwa se amashanyarazi cyangwa se ingufu za nucléaire wajya muri mu gushakisha ukareba icyo bintu bikuta ukabona ko ka iriya santrale nucléaire gato cyane gashoboka gafite ingufu nkeya kamutwara nibura amafaranga make gashobora kumutwara agafite ingufu nkeya na amayero nako na amadolari miliyari ebyiri nibura make yashoboka nako amayero miliyari ebyiri nayo n'amafaranga menshi cyane ku Rwanda amafaranga menshi cyane kubera ko murabona rwabuze n'amafaranga miliyari imwe n'ibice bitatu by'amadolari byo kugira ngo babashe kubaka gari ya moshi izava muri Tanzania igera mu Rwanda aho barayabuze babuze yabaguriza ngo nabo n'umushinga twakiramo nabo n'umushinga ukeneye amadolari nako miliyari imwe n'ibice bitatu umushinga wa gari ya moshi nawo urahari nawo nturabona utanga amafaranga ariko nawo ukeneye amafaranga ikindi badubwiye ejo bundi murabibona murabyibuka naho batubwira ngo Kagame afite umushinga wo kubaka ngo nako gushyiraho wo gukora ngo utumodoka ngo dutwarwa n'amashanyarazi tuzajya tugendera mu kirere tugatwara abagenzi transport mbega umuntu yabwiye transport ya aérien niko umuntu yabyita donc transport yo mu mujyi utumodoka tugendera mu kirere ngo dutwarwa n'amashanyarazi umushinga nawe ukeneye miliyari imwe n'ibice bine miliyari imwe na miliyoni 400 z'amadolari byose ni madolari umushinga nawe ukeneye aho umwenda aharagomba gufata amadeni runaka ikindi umuntu yavuga ni ibingibi yavuga ejo bundi ngo agiye kubaka uruganda ruzakora inkingo za covid hari inkuru David Himbara yadusohoreye avuga ko Kagame arimo kurota hagaze kubera ko ngo ibingi yavuga ngo arashaka gukora inkingo za COVID ni imyenda ashaka gufata imyenda ngo muri Eurobond ariko donc yagomba gufata imyenda we yaravuze ngo Kagame ngo yaravuze ngo ndavuga ibiri mu nkuru ya David Himbara ngo arashaka gufata imyenda muri Eurobond ngo yaravuze ngo hari ari amanota baha ibihugu bifite ubushobozi bwo kwishyura imyenda runaka ubushobozi runaka bwo kwishyura imyenda byo kwishyura imyenda kwishyura amadeni ngo yarafite B+ ubwo rero ngo ntacyo bitwaye ngo ashobora kujya gusaba imyenda muri Eurobond noneho ngo gashyiraho ruya Rwanda ngo ruzakora inkingo za COVID-19 urwenya rero ruri hehe urwenya ruri hehe urwenya nkuko Himbara bitubwira nuko Kagame numva ko iriya mishinga yose ishashagirana ariko ihenze cyane nababwiraga yose nta mafaranga afite yo kuba yayubaka n'imyenda no gucungira ku myenda kwaka imyenda ahantu runaka ariko aho bigeze ubu ngubu kubera ko ngo imyenda u Rwanda rufite igeze kuri 80% by'umusaruro mbumbe ntabwo inyagamburiro Kagame agifite yasinyanye amasezerano na FMI yitwa ngo technical memorandum of understanding ayo masezerano Kagame yasinyanye na FMI cyangwa se u Rwanda rwasinyanye na FMI ngo nta rwemerera kuba rwajya gufata amadeni hanze FMI itabemereye icyo ni ikintu gishyashya wenda abantu bataramenyereye nabwira ko aya masezerano ntabwo dufite angahe ariko barayanditse uriya Himbara yayanditse turacyashakisha kugira ngo tumenye ibiri muri ayo masezerano nyakuri ariko mu by'ukuri baravuga ko Kagame atakibashije kwinyagambura intoki ze ziraboshye ikintu cyose ngo politiki y'ubukungu yose yako yabisinyiye yasinyiye ko ibintu byose politiki y'ubukungu byose azajya ashaka gukora agomba kubanza kubaza FMI ikamwemerera mbere yo kugira ngo agire icyo akora ubwo umva rero ko ntabwo we ubwe ku giti cy'u Rwanda ntabwo rushobora kujya kwaka imyenda ngo ruyihabwe FMI itabemereye kandi mwibuka akantu Kagame muri kwa Kagame yavuze ngo ibihugu by'i Burayi ngo biguhe imyenda cyo giye yavugaga ko ngo adashaka ko abantu b'i Burayi bamuha imyenda bakaza kwivanga muri politiki ye bamubuza kwicira abantu no kwifungira abantu abanyarwanda uko bishaka ati iyo myenda yabo ntago nkeneye ntabe nkeneye twebwe u Rwanda tuzakenera muri bije yacu tuzajya dukoresha amafaranga avuye imbere mu gihugu ntabwo tuzakenera imyenda y'abari abantu kubera ko iyo baguha imyenda baraza bagatangira kuguhagarara hejuru bakakuza kwicira abantu bawe kwicira bushaka kwica kwigufunga bushaka gufunga bakaza kwivanga muri politiki yawe bakubangamira bakuza kwicira abaturage bawe ushaka kubicira urumva ibyo ngibyo rero Kagame yarabivuze ibyo kumara byo murabizi yavuga ko aba bantu rwose imyenda yabo atakikeneye kubera ko bazaza bakamwivangaho bakamutegeka kuzana demokarasi bakamutegeka kubahiriza uburenganzira bwa muntu bakamubuza kwica abantu bakamubuza gufunga abantu ibyo ngibyo rwose ntabwo njyewe iyo myenda yabo ntabwo njye nkikeneye ariko noneho bigeze aha ngaha murabona ko bya bindi yavugaga noneho nibyo byamubayeho ibyo yamaganaga avuga ngo ntiyabikora nibyo byamubayeho kubera ko numva niba atakibasha gufata imyenda hanze atabyemerewe na FMI kandi abagira ko FMI ari ibihugu by'i Burayi nibyo bikomeye mu Faransa Budage ni hose ibyo bihugu by'i Burayi nibyo bifite ijambo rikomeye muri FMI urumva rero ko ibyo yavugaga rero ibyo yivugishaga byamubayeho ubu ntakibasha kwinyagambura ntakibasha gufata imyenda noneho n'urwenya rero bavuga bati iyo urwenya nahangaha ruri ni ukuvuga ngo iyo mishinga y'ibitangaza ushaka kuvuga ngo ushaka kuzana santayini kereye urashaka kuzana utumodoka tugendera mu kirere tw'amashanyarazi urashaka kubaka inganda za COVID urashaka kugira ibigenda juru ibyo bintu ni ushaka kubaka imijyi ya miliyari 5 ngo ya green city ibyo bintu uzabigeraho ute ko ibyo bintu byose ukeneye ko ukeneye imyenda uzavana hanze kandi iyo myenda ukaba nta muntu uzayiguha kuko kugira ngo uyibone ugomba gusinyirwa na FMI urumva ko ibyo bintu urumva ko ya ari urwenya binasigaye avuga ni nk'ibintu by'urwenya atangaza imishinga agiye gukora kandi bazi neza ko n'amafaranga afite nta n'uzamuha imyenda FMI itabanje kubyemera urumva ko ni ibintu by'urwenya abantu bamusigaye bamufata nk'umunyarwenya ikindi kirimo kisa nk'aho ari urwenya nuko murabona ko nk'uriya mushinga yavuga ngo agiye gukora inkingo za COVID ni ibintu bibaza kuba afite inganda aba afite abantu babashakashatsi batuye bakora muri ibyo bintu ari ibintu mbega bituye bikora mu gihugu murabona nka Afrika yepfo yarabitangaje akimitangaza deja ni mu magambo gusa ko nta bantu afite bazobere mu kuri ibyo bintu abafite ntanganda afite ntaki nukuri kuvuga mu cyuka gusa akivuga Afrika yepfo ivuga ko itangiye iyo igiye kubikora kubera ko batuye bafite batuye bakora inkingo bakora ubushakashatsi kuri ibyo bintu urwa nta bushakashatsi bari gukora inkingo ni ibintu bishasha kuri bo badafite ubushobozi ha mu buryo intellectuelle cyangwa se mu buryo bw'amafaranga batashobora noneho mureye muri Afrika yepfo baravuze ngo kugira ngo ibyo bintu bazabashe kubigeraho batangiye gukora inkingo bizabafata nibura hagati y'amezi 9 n'amezi 12 kandi deja bo batuwe bakora n'inkingo runaka bafite ubushakashatsi mu byerekeye gukora inkingo bafite mbega arabasi byose bafite rwanda ngo nta na kimwe rufite muri ibyo byose noneho abantu bavuga ati Kagame arasita imikara urumva n'umunyarwenya gusa uvuga ngo none se niba Afrika yepfo bafata umwaka we Kagame bizamufata imyaka ingahe no kubanza kugira ngo azaforume abantu bazaza gukora ibyo bintu bazakora izo nkingo bizamufata imyaka ingahe no kubaka gukora ibikenewe byose bizamufata imyaka ingahe niba Afrika yepfo ibisanzwemo nayo bizayifata umwaka umwe aho ngaho mwumva ko yatangaje icyo gihe nk'icyo ngicyo bamufata nkaho rwose ari umunyarwenya ibyo nibyo mpamvu bavuga bati Kagame rwose ibintu asigaye atangaza baramureba abantu bagaseka gusa bavuga ati uriya ni umuntu umunyarwenya ngo ni fantasist kwa ni fantasist ni mu mwihorere mbo ikindi rero reka ndebe niba hari undi muntu waba hari mu kiganiro reka nze mbanze ndebe hari umuntu uhari mbo mbaduko namushimiye ndababona ndabaha ijambo mu kanya mureke mbanze nangize ingingo noneho ndabaha ijambo mu kanya ngiye kuyarangiza murumva rero ko ni ikibazo tubonye ko ari umunyarwenya kuba nakora imishinga adafitiye amafaranga kandi atagifite n'ubushobozi bwo kuba yahaka imyenda ku giti cye agomba kugira umuntu umusinyira cyangwa se utora kumwemera cyangwa akamwangira ariyo FM urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye urumva ko ni umunyarwenya nyine ikindi rero gikomeye ahangaha mbona ni uko imishinga imwe n'imwe akora ni imishinga itafite ahihuriye nibikenewe mu gihugu murabona ejo bundi hari ikinyamakuru kitwa Kigali Today cyanditse cyerekana ko mu ngorero ngo muri 2021 ngo hari ngo babyarizaga ababyeyi kwiturusha mumba imishinga Kagame afite mwayumvise ni imishinga ihanitse cyane ndetse itaba no mu bihugu byateye imbere cyane cyane nk'iyo ngiyo yutumuga duka tugenda ku mashanyarazi mu mujyi n'ibiki byose n'iyo za Green City y'amamiliyari 5 ibyo ni ibintu utashobora no kubona mu bihugu byateye imbere ariko ashaka kubikora bo ariko noneho turebe uko iwe ibimeze hari inkuru nyine yasoze muri Kigali Today numva kuri muri Kigali Today itubwira ko mu ngororero mu 2021 za centre de santé ngo zabyarizaga abagore kwitorosha kubyariza kwitorosha mu byo bisobanuye nta mashanyarazi bahari hari indi nkuru yasohotse mu gihe komu ivuga ko Nyaruguru bifuza kongererwa serivisi kuri poste de santé ubwo ni nkuru yo kuri 24/6/2021 muri iyo nkuru harimo iki muri iyo nkuru havuga ko mu mwaka uyu mwaka turimo wa 2021 turaje muri Nyaruguru ngo bajyaga irunyombya bahetse umurwayi mu ngobyi ire ya Kinyarwanda muzi nyamara rero muri propaganda za FPR bavuga ko nta muntu uzongera guheka abarwayi mu ngobyi ariko ni ibintu babwira abanyamahanga cyangwa se mu byo batekinika babeshya abanyamahanga bavuga ngo ingobyi zaracitse ntawe uzongera guheka mu ngobyi ngo abantu bazajya bagenda muri ambulance ariko abaturage baravuga ko muri Nyaruguru bagenda kilometre bagenda baheka umurwayi bakamuheka amasaha 3 mu ngobyi bamujyanye irunyombyi bamujyanye irunyombyi kumuvuza urumva ko nacyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi iki ngiki mukakibona ko ndetse donc iki ngiki kikaba kije mu bihe mu byumbe neza mu gihe Kagame na Karara Kamanzi badutangariza umushinga nawe ni Karara Kamanzi wabivuze adutangariza umushinga ko ngo u Rwanda rugiye kuba igicumbi cy'ubuvuzi ku buryo abantu bazajya baza kwivuza mu Rwanda abanyamahanga bakatazuza mu Rwanda bagataka amadovize kubera ko hazaba hari ubuvuzi bukomeye cyane ariko turabona barimo kubyariza abagore ku itoroshi baraheka ababyeyi mu ngobyi ya Kinyarwanda babajyana kuri centre de santé amasaha 3 anga hani ikibazo urumva ko ni ikibazo gikomeye ikindi rero umuntu yavuga nuko donc ibintu urwenya nyine kumva ko n'urwenya rukumva ko umuntu ashaka kuba igicumbi cy'ubuvuzi ngo abantu bazajya kwibaza kwivuza mu Rwanda afite ubuvuzi umeze kuri icyo ngicyo cyumvikana ariko none ikibazo kiri muri kandi muzi neza ko muri 2018 Kagame yayivugiye ko afite abaturage benshi bafite amavunja muri bukabaza abantu abayobozi be yabateranije hano muri murifuza ko u Rwanda ruri urwa mbere mu kugira abaturage barwaye amavunja no kugwingira ibyo yabivuzaga murabyumva none ahangaha hari akabazo umuntu yabaza murabona ko muri 2018 yashaka kujya muri OECD mu bihugu byakize byateye imbere n'iki byose akacyatsa mu binyamakuru byose ati turi kwitegura akacyatsa rwose abantu bakumva ko ari byo bagasa nk'ababyemera none muri 2021 turabona amavuriro ya Kagame abyariza abagore ku itoroshi turababona abantu baheka baheka abarwayi mu ngobyi ya Kinyarwanda babajyana masaha atatu babajyana kuri centre de santé ikintu umuntu yanavuga mwibuke hari inkuru ariko ndi buyisubiremo wenda y'abantu bo muri Rubavungo batabona amafaranga icumi yo kugura ijerekani y'amazi bakajya kuvoma ibiroha iyi ni inkuru nshyashya itaramara iminsi ibiri ikindi mwibuke inkuru yo muri Nyaruguru twabasomeye nanone ivuga ko abaturage ngo bajya kuvoma muri 2021 muri mwaka turimo abaturage bajya kuvoma nungu biracyabikora hamwe na hamwe bavuga ngo bahawe amazi ngo ariko ngo ubundi bajya kuvoma ngo mu migende muri Nyaruguru harya hafi mu Kanyaru mu migende amazi yo mu migende ngo ndetse ngo bakamesa ngo ntibere ngo amazi akabatira indwara ibyo bibara bivugaga noneho akibazo rero mfite niki ngiki Kagame ko yashaka kujya muri OECD muri 2018 kandi ibibazo byose biriho ari byo kubyariza abagore ababyeyi ku itoroshi ari byo guheka abarwaye mu ngobyi ari byo kujya kuvoma amazi mu migende ibi byose no kurwara amavunja n'iki byose byari biriho icyo gihe ni gute yashakaga kujya muri OECD azi ko afite ntabwo yari azi ko ibibazo bihari mu Rwanda ni gute yashakaga kujya muri OECD kuko bamwinjiza mu bihugu 64 cyangwa 36 bikize ku isi ashaka ko bamwinjizamo akaba umunyamuryango wabyo afite ibibazo bingana gutya ntabwo yari azi ko ibibazo mu gihugu cye bihari eske wabyita iki wabyita ni ubupfayongo no gushinyagura ni ukubura ubwenge ni iki cyatuma wisumukuruza bigezaho ushaka kwinjira mu bihugu byakize iwawe muhira ufite ibibazo bimeze gutya ahangaha ni akabazo gakomeye ikindi rero umuntu yavuga harimo abamwita ko nyine ananiwe atakimenya kubera reality iri mu gihugu imishinga akora n'ibibazo bihari akisumbukuruza akerekana imishinga itabaho adafite uburyo adashobora no kubonera amadeni bavuga ko rwose atakimenyara reality yabaye deconnected ura reality umugabo bati arasinzira ntabwo arananiwe ntabwo azi aho u Rwanda ruhagaze n'umuntu wibera aho ngaho gusa ntabwo umuntu abita ko ari umupfayongo n'umuntu uraho ngaho gurutse wenda usa nkaho arota ahagaze ariko ibintu byaramucitse atazira ya leta iri mu gihugu ndeka ndekera aho ngaho noneho nte mbaduko nsaye mbaduko kuba yabasuhuza na mushimiye babasuhuze no batange na komantereze na komantereze zabo reka mpere kuri mbaduko jambo rya mbaduko
haro murakoze muranyo Edouard
wi turakumva mbaduko
urakoze cyane nuwe mbanza gusuhuza nubwo naje nkereba ariko nta kibazo ndakora mukije nkaramutsa madame Chantal ku buhanga bw'ibyuma na n'umuyobozi mukuru wa communication Serge hanyuma nkaramutsa na numvise ko na Jean Pierre turi kumwe n'abandi bose bashobora kuba bari mu kiganiro ndabaramukije hanyuma nkaramutsa n'abadutetse amatwi bose aho bari hose ku isi urakoze niba nakomeza cyangwa nareka
ndakubwije mu kanya kamanze ndeke kamanze Jean Pierre ijambo ni ryawe abanza suhuze abatwumva
urakoze cyane Edouard ndagusuhuza ndasuhuza na Mbaduko na Chantal na Serge suhuza n'abandi bose turi kumwe muri iki kiganiro kandi suhuza n'abakunzi ba Radio Itahuka muri rusange n'abakunzi b'iki kiganiro imibereho mibi y'abaturage ubwo rero turi kumwe kandi turakomeza
urakoze mbere ko mpa mbaduko ijambo na harakanura nibagiye kubabwira nuko umuntu witwa Karasira Aimable ngo nkurikije ibyo nasomye mu binyamakuru byo mu Rwanda rwo nuko yakize COVID-19 abantu bari bahangayitse cyane bazi ko wenda izamuhitana ubu ngubu abantu imitima yasubira mu gitereko Karasira Aimable ngo yakize COVID-19 ubwo ngo bagiye kumujyana mu rukiko ariko nibura ntabwo imuhitanye ubwo rero imitima yuruke yisubire mu gitereko tugize amahirwe ko iriya COVID iriya mburagasani itamuhitanye ubundi ibindi tugakomeza tubikurikirane kandi abanyarwanda uko bamukunda ari benshi nizere ko bazagumya rwose kuzamura ijwi bakamuvuganira bakamutabariza reka njye kwambaduko mbaduko ijambo ryawe
urakoze cyane ubwo rero unyemereye navuga ku ngingo ya mbere ndumva ariyo nshaka no kuvugaho
kuko
no kudusobanurira kuri kuriya bintu uriya mugabo utegeka u Rwanda ko yitwara n'ukuntu akunze kucyatsa nyine yavuga ko azakora ibintu bihambaye agaragara ko n'abafite ubushobozi n'abafite amikoro arutaye ibyo bintu batapfa kubyitwikira kubifata kubikora kubera ko bihenze kandi akenshi nta n'icyo bimariye abaturage uretse kuba batorwa iyo utorwa rero ugomba kubaha abaturage uyobora mbo muri make rero nk'uko babivuze ko Kagame amufata nk'umunyarwenya nibyo koko nanjye ndabishimangira nanjye niko mubona ariko ni umunyarwenya special kuko abanyarwenya babaho urabona Mr. Bean tujya tumureba ariko we ntabwo ariko ameze ahubwo nyine kaga namwita ngo ni entertainer akaba na comedian ariko akaba na Semuhanuka akaba na Rwabudasoni kuko ibintu akora avuga harimo sinisme harimo ibintu yego harimo comedy wi kuko nta reality ntibyanye na reality nta nubwo byanye n'umuntu w'umuyobozi ariko ni ibintu kenshi na kenshi bita bitari byiza bidakwiriye umuntu w'umutegetsi cyangwa umuntu w'umuperezida ikindi ni incoherent mu kibana sinzi ko nta kibita ariko ni umuntu ibyo akora ntabwo birabusanye utigute ibyo yavuze ukwezi gushize ibyo yavuze umwaka ushize ibyo yavuze mu gitondo kenshi na kenshi nimugoroba hari igihe byivuguruzanya 100% kuba wakwifata ku gahanga ukavuga uti umuntu wivuga n'umwe cyangwa yari yanyweye ibiki cyangwa yabyibagiwe buriya ashobora kuba yabyibagiwe nshobora kuba n'ingero zerekana ko ibyo mvuga nyine ibyo akora ibyo ni kubabwira atari ibihimbano hari bike bikeya namwe muzi mwese wenda mushobora kuba mwibagiwe ariko umuntu akunze kubona yuko abikora ingero par exemple yaravuze hari bari muri Youth Connect baravuga ngo uzica mu izina ryanjye nanjye nzamwihakana niko yavuze kandi tuzi neza twese tuzi neza ko bariya bicanyi batagamba bajya kwicama bica batumwe nawe none se nk'ibyo bintu yabivuga gute kuki abivuga kandi azi ko ariwe utuma abantu ingero zirahari abagiye bafatirwa mu cyuho abaciriwe imanza muri Afurika y'Epfo abatotse bari kuri za video babonye abishe Karegeya byose birazwi byaragaragaye imbuga reka nikomereze noneho akongera ati njyewe nkavuga ngo aracabiranya cyane hari igihe avuga ibintu ariko ashaka kujijisha niyaca imigani aravuga ku buryo adatomora kugira ngo tutaza kumenya neza ko agusha neza kuri iyo ngingo ashaka kuvuga ariko reka mbaho urugero aravuga ati abantu ni ibigarasha kubera ko ari kaga we nta nubwo abona ibigarasha gusa aravuga ngo bicitse noneho abese gutyo abasereza basebya abahita n'andi mazina mutayobewe agatanga ku ruhande atanga amamiliyoni y'amadevize yo kujya kwica ibyo bigarasha ibyo nabyo byaragaragaye biri ku karubanda amajwi arahari ibyifuzo birahari imipango irahari ibyo abanyarwanda turabizi donc ufata ibyo bintu bibiri navuze ko ari inkohera aravuze ngo ni ibigarasha none se ibigarasha bijya kubyica ibigarasha cyangwa abantu bahunze bakenye basikinye birirwe bateza amabokse bashaka kwiki kubakenye nyine basikinye bataye agaciro ahubwo birirwe bicara amasazi mu maso ntabwo ukeneye kujya kubica ariko we ararenga akabivuga gutyo ariko akaba ari gupanga ukuntu ajya kubica ubwo rero ntashaka kuvuga yuko ni comedian ariko ni nirwabo zisoni none hundi rugero yapanze kudeta mu Burundi afashwe n'abamatsi bihugu ari n'abakorera ari nabo bakimubesheje kugeza uyu munsi niko ka cordon de cara sigaranye uko nta yindi collection ifite ku Rwanda ku Banyarwanda ku no kubaturanye no kubiki byose muri Afrika banasigaranye ni bake cyane bakeya ndavuga nka ba president afi aba inshuti abaturage b'igihugu cye abaturage b'abaturanyi nta connection ifitanye nawo none habigenza ate akoze kudeta yarapfuye ari kugenda avuga ngo yapfubye kubera ntabwo yapfubye komsa ahubwo abayobozi b'abaturanyi bayisubije inyuma yari yabaye ubundi kudeta yari yabaye bayisubije inyuma iramupfubana imupfubanye rero kage yafatiwe mu cyuho nta narimwe agiye yemera ikosa ntabwo yemera icyaha ntabwo yemera ikosa bwenda kubera ko nyine bakimuragiye bakimukingira ikibaba we ati ntabwo twakoze kudeta kuko iyo tuyikora ntabwo yari kurata niko yivugira ariko abayivugisha ubundi bari guhekenya amenyo yuko byapfuye bo noneho ndakomeza ku byo akunze kwirariramo arirarira cyane agakabya ari nabyo wenda wabutere nyine y'ukuntu bamufata nk'umunyarwenya ariko nkavuga yuko abanyagitugu bose bagira iyo ngeso yo kugira amakabya nkuru no gukora imishinga ihambaye nk'iyo defo na Kadafi yari ayifite mumbabarira abakunda Kadafi yari afite gutya amadefo menshi kuko yari umutegetsi mwiza ntabwo Libya ibisigaye iri hari aho igeze na petrol yari ifite n'ubukire rero bafite nubwo wenda bampatse ibihugu babigiyemo bakabizambaguza ariko hari ibindi bihugu by'abarabu n'ibiki byose bimeze nkawe wageranye na Libya ariko byakataje bimeze neza cyane rwose biri imbere byibashye bimeze neza ariko we na ndavuga Kadafi Muammar Kadafi na Saddam Hussein n'abandi bake bake bagiye Hussein we yabaye igikoresho neza cy'abazungu urangije baramukina nyine baramujugunya ariko cyo kuvuga ni iki gihe cyangwa ngo ntakomeza kurambirana nuko wabirondogoye ni kanange mvuge mu bikeya yagiye avuga ibintu akorera ashaka gukora bidashoboka yavugaga ko nyine agiye gushyira u Rwanda muri OECD wenda yitwaje nka Israel kuko Israel ngo nayo ayikoreye Holocaust na Israel iri ituranye n'abanzi gusa Israel kandi agahugu kihagazeho hanyuma nyine ngo nayo ijye mu Rwanda nago rujye muri OECD kuko na Israel irimo wabivuze neza ngo nta cyangombwa na kimwe cy'u Rwanda rwuje rwo kugira ngo rujye muri OECD ariko u Rwanda rwuje iki kugira ngo rujye muri CHOGM abanyarwanda b'icyongereza barabakoronije ibyuburuje by'uburenganzira bwa muntu ibuburuje hari byinshi ibyo mu Rwanda ni propaganda no mu Rwanda rwa Kagame hari byinshi baturuje ariko ugasanga rubonye umwanya mwiza reka nkomeze yaravuze ngo ngiye guta moshi gari ya moshi nabivuze kenshi yihije irahemba byakubitira yuko mu rwacu ari mu misozi kandi gari ya moshi idakunda imisozi zarugenza gute hano mu bihugu byo mu Busuwisi muri Autriche n'ahandi hatozi bakucukura za tuneli nazo zirahenda icyo ni kimwe ikindi gikomeye kuri gari ya moshi akaga wenda azi cyangwa yirengagiza ni entretien kuba gari ya moshi wenda ntabwo biruhije ariko kwa Toronto na gari ya moshi umwaka wose imyaka 10 imyaka 20 imyaka 100 biraruhije birahenda biravuna ni ibintu bibaza kuko ubwitange niko nabyita reka mbyite ubwitange ntabwo mvuga ngo tekinoloji cyangwa ni ariko ari ubwitange bwa leta bw'abakozi bw'abaturage bw'aba igihugu cyose kigomba kubyitangira icyo ni kimwe yaratubeshye ngo u Rwanda rufite icyogajuru narakibonye mu cyaragiye nk'amahembe y'imbwa arongera avuga ngo u Rwanda rukoresha za drone icyo cyari cyuko ariko cyari abazungu b'ifuti ze bashaka kwikorera za teste kuko iwabo mu bihugu byabo ntibyemewe baza kubikorera mu Rwanda noneho akagama akabeshya ibindi ariko ndakeka n'icyo cyakanye n'icyo cyuka n'icyo cyarazimye u Rwanda rufite isuzuma corona covid 19 ngo ni urwari urwa mbere cyangwa urwa kabiri muri Afurika rufite ibintu nk'ibyo aho izo mbwa zagiye simbizi kuko korona yarazamutse cyane ngo ikintu kinansetsa ni uko mu Rwanda cyangwa muri Afurika ngo gukora tesi za korona ugomba kwishyura icyo reka mbyihorera wenda ntabwo bindeba ariko bitisa bitiye n'agahinda hano nta n'igipeso nishyura bo reka twikomereze urwanda ngo rukora computer za positivo barazisobanuye bihagije rugakora na smartphone za marathon nabyo mwabisobanuye bihagije ubu rero niba abaturage bashobora kuzigura kandi zikora neza ibyo muzabaze kaga noneho kaga gakomeza ati u Rwanda ni urwa mbere hafi muri byose ariko iyo ari ibintu byiza bitanga agashema ku Rwanda ibyo biba ari byiza nibwo baba abambere iyo bari bibi reka barabiguruza urugero u Rwanda ni urwa mbere rufite abagore benshi mu nteko aho ndabibemereye ni urwa mbere baruhe umudari wa zahabu baruhe uwa argent baruhe n'uwa bronze byose u Rwanda aho ruratsinda ku isi yose ndumva ari urwa mbere iyo myanya yombi rukayitwara uwa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu ndakeka bo icyo abagore bamaze ubukungu burazamuka cyane 8%, 10%, 11%. Nabyo ubwo bukungu aho buri nkurikije ibyo batubwiye mu nsanganyamatsiko nabo uko introduction baduhaye ubwo bukungu aho buri simpaze ndetse ko wenda bukiye bari mu buko y'agatsiko ariko ubwo bukungu niba buhari ntabwo abantu bajya kujyana umurwayi kwa muganga bamutwaye mu ngobyi cyangwa abantu bavurira umuntu babyarizwa ababyeyi ku gatadowa ubwo bukungu rero babaririmba ni feke nta buhari uretse ko afite za vuvuzera bari abazungu bari mu Rwanda bamufasha kugira ngo babikwize hanze byemerwe byakirwe bavuge ko bihari ariko nta bihari noneho umutekano mu Rwanda rufite umutekano mwinshi rugasagurira amahanga ariko ubu ngubu basigaye wenda bacisha make ariko barabivuze cyane mu minsi yashize urabona ko u Rwanda rwo ruri muri Republic Central Africaine rwari Darfur rwari Haiti rwari henshi henshi mu donko muri urabona ko bavuga ngo mu Rwanda afite umutekano mwinshi uhambaye noneho bakariko bakafasha no UN kujya ku kohereza abasirikare bariya kucunga umutekano cyane cyane n'abamisioneri urabona ko rushaka kujya muri Mozambique n'ubu ngo ntago rurazirira rushaka kujya byandi bikunze ngo yasezeranye na perezida wa Felipe Nyusi wo muri Mozambique ko ngo bashaka kujyayo kandi ubundi sabeke yaravuze ko ariyo izabyikorera ariko u Rwanda ruvuga ko ngo nyine ngo rufite umutekano mwinshi rugasagurira amahanga nabyo ngo ni ibintu byiza u Rwanda rwagezeho baririmba ariko abanyarwanda ntibari ko babibona cyane cyane mu gihugu avoir une avérifié u Rwanda rufite airline Rwandair byanze bikunze irahomba nayo ni ikintu cy'umurato cyo kwifotoza no kuvuga ngo wambonye ariko icyo navuga abanyarwanda tu benshi umuntu abinegereje batabyitaho ariko ingaruka zabyo tuzazirengera hafi ya twese abajya muri politike n'abatajya muri politike n'abatagira aho bahuriye n'u Rwanda n'abatageze gutari ko bakomoka mu Rwanda ingaruka zabyo tuzazirengera byanze bikunze iriya myenda yafashe ni myinshi kandi izagira konsekansi nyinshi cyane ku banyarwanda ku Rwanda ku kintu cyose gikomoka mu Rwanda uzamubireba mu minsi iri imbere kuko ibyanze bikunze igomba ihombe kuko niba na za Lufthansa zihomba za British Airways zihomba nta kuntu u Rwanda rutahomba nta kuntu rwashobora gukonkeransa duyanzi zisanzwe nta bushobozi rufite nubwo bavuga ngo bo ok reka nikomereze
ngo leta kwishyu
na reka nkomeze u Rwanda rukavuga ngo ni igicumbi cy'ubukerarugendo akaba ari wenda ariyo mpamvu bazane na nina Rwandair ariko biragaragara ko nose romana corona yabimeyemo byose ariko n'ubundi ibintu ntabwo byari guzatugana kuko biriya amafaranga bashoboye muri za nyabari za hariya muri Arsenal no muri Paris Saint Germain ukareba na biriya bintu bari gukora ikibazo cyane nabaza ni u Rwanda rushobora gukonkuransa Kenya na Tanzania Uganda nyihorere Kongo nyihorere Burundi bwihorere abana Afrika nyihorere ariko ibyo bihugu bibiri nibyo mvuze u Rwanda ngo rwagira u Rwanda ya rwagira Katari rwagira iki uza ushobora ku buryo kuba igicumbi cy'ubukerarugendo kirusha Kenya kirusha Tanzania icyo kintu babarusha simbizi niba ari ngo kuba abanyarwanda bakora neza ari abagize gute niba bazi icyongereza kiza kurusha abanative speaker ibyo ntabwo mbizi ndumva rero icyo kibazo nacyo gikomeye u Rwanda rutakivanamo u Rwanda noneho agahebuzo ruti ni igicumbi cy'ubuvuzi abantu baza kwivuza mu Rwanda waradusobanuriye kenshi ariko noneho nyine umuhigo ni ngo bagiye gukora inkingo za COVID-19 wabisobanuye ko South Africa yo igiye kubikora na Dr. Himbara Professor Dr. Himbara yarabivuze yabisobanura neza ko bagiye kuzakorana bakeka bazakorana na n'ibituruka kuri Pfizer cyangwa biriya ma mRNA hakaba ari kongoromera ya za ntuza bazabikorana hari kongoromera ya za kompanyi zishobora zirenga nka eshatu iyo nabonye ni Vaccine Transfer Technology, BioVac, Afrigen Biologics, Mint Vaccine. Harimo za universite, harimo ibiki, harimo leta, hari n'abaprive akaba afite resurse zihagije ku buryo rero bo bavuga ko mu mwaka bazaba babishoboye bakaba babikora kandi akeka ko bishoboka kuko South Africa ni ifite ubushobozi, ifite n'ubushake kandi ifite n'imbaraga zo kuba yabikora. Noneho hari zimerewe njye ndangiza navuga ngo uwakomeza kwishinga kaga azayora ishingwe kuko niko ameze aracabiranya cyane avuga muri domi verite ntavuga yeruye. N'ubundi rugero natanga yaravuze ngo abishe karegeya ngo twifuzaga kubikora ngo ariko ntabwo twabikoze nuko avuga agira ariko yarangiza akavuga nanone ngo uzaduhemukira tuzamuhitamo cyangwa uzafata ibyihango cyangwa uzagira gute. Nubwo avuga mu migani muri domi verite muri mu bice sinzi uko babyita ni ibintu by'amacabiranya nyine ariko niko yamye aho ameze kuva na kera niko yari ameze nkurikije amadiskuru yavugaga kera nayo niko ameze nuko abantu benshi tutayitagaho cyangwa tutayumvaga ariko yari double langage akoresha double langage buri gihe double langage iyo munani ava mu cyongereza agikubita mu kinyarwanda cyangwa umunyarwanda akajya mu gifaransa mu cyongereza ariko noneho akagenda akoresha double langage mu kinyarwanda afite uko nabyita ariko agenda acabiranya ya nuko nabyita mbo ikina ngiye kurangiza nubwo yiyoberanya nk'uruvu hari ingeso afite adashobora guhisha izo genda yiboneye cyangwa nkeka mbona urugero ni uruhe kumena amaraso inzirakarengane kunezezwa n'uko abandi bababaye kurenganya cyane cyane kurenganya abapfakazi aragupfakaza yaneza akanakubita kurenganya akongera akagusonga cyangwa akakubuza gutaka no kurira no kwi n'amarira yaza akavuga ngo marira ntabwo amagushoka nabyo arabikora rwose gushotorana gutega ambush gukundira aha ntinakabona n'ibindi byinshi bijya muri bintu negatifu cyane nk'umuntu nyine wakenye cyane wakenye extreme noneho akayagira amahirwe akabona agakiza ariko akaba avuga ati uko nakenye n'abandi bagiye bumvireho bo ndangiza rero navuga ngo siyasa ya kaga iteye gutya uko ariko ntuza yanjye n'ibeso yanjye ntaba yintumye nta n'uwayembwiye ngo nta ndwara nisaba bintumye rwose niko njye mbibona. Aragira ati afande Fred Rwigema yarashwe n'inzirabwoba, perezida Habyarimana Juvenal yarashwe n'intagondwa z'abahutu, mutagatifu Kizito Mihigo na Maitre Bukuru Ntwari bariyahuye. Mu minsi igiye kuza noneho rero abo kaga azivugana bazaba bazize abasazi babahohoteye. Murumva rero bya macabiranye nahoze mvuga niyo agenda akomeza double langage no kugenda yiyoberetsa nk'inkuruvu cyangwa nk'inzoka yiburuye cyangwa nk'ikindi igenda ahindura amabara ahindura ururimi ahindura iki kenshi na kenshi ubundi shitani nikora gutyo. Urebye usomeye muri Bibiliya ukuntu shitani agenda abijyana na Yezu niko shitani ikora. Hanyuma rero njye ndangiza nkabavuganye ni ibyo wahoze utubwira byo hejuru y'uko ngo ari umunyarwenya ariko n'ubwenge buhambaye harimo intelligence nini cyane ariko harimo ubu n'imbaraga zimeze nk'iza shitani. Ubu nicyo navuga nayo narangirizaho nkaba navuga gusa ngo abagira amatwi barumve ariko uyu mugabo ni wo kwitonderwa. Ibyo avuga n'ibipindi avuga rimwe rimwe usanga bishekeje ariko bifite rinye kuko iyi mikino amaze kuyivugira imyaka 33 yose ni ukuvuga ko rero byagiye muhasigise. Ndangiza narahagarikira aha ngaha avuga ngo uyu mugabo ni gica azi kuduhuma mu maso azi kudutera grenade iriya niba lacrimogene niba riza n'umwuka cyangwa agatera n'ibuye tukarangarira aho ngaho tukaba tukivuga ngo azazanyega na misiti ahubwo bajya kubona ukabanazanye none icyogajuru bajya kubibona ukabanazanye twa tumodoka two mu kirere bajya kubona ukabanazanye gari ya moshi bajya kubona ukabanazanye ikindi bajya kubona ukabanazanye buri teka ahora aturangaza turinagiza tukinana muzungu narara rero nk'uko imikino ye kenshi na kenshi abikora abishaka abizi n'abantu bakorana be aje nawe narekera aho ngaho ariko uyu mugabo no kwitonderwa ibintu akora we arabizi ariko araturangaza muri makeya kandi we agira sigise niko kubivuga ko we agira sigise kuko araturangaza akanatugonganisha niyo yayo nabandekeye aho ngaho murakoze nanabasezeraho igitekerezo cyane cyari cyo ngicyo murakoze cyane
urakoze mbaduko turagushimye cyane kuko nawe waje kuduha igitekerezo cyawe imana iguhire wakoze cyane ubwo twizere ko igihe ubutaha uramutse ubonye akanya wagenyaruka nyine ukatwungura ibitekerezo byawe abantu barabikunda cyane bajya batwandikira ngo reka rero tukureke reka njye kwa Jean Pierre jambo ni ryawe
urakoze Edouard arakoze na mbaduko abinyuzemo rwose hafi byinshi rwose nkurikije ko topic imeze hari byinshi twakunze kujya tuvuga kuri ya mugabo nyine Paul Kagame uyobora u Rwanda ariko ntambye tuzareka kubivuga kubera yuko niwe kizigenza niwe nyine ukora ayo makosa yose niwe ugira uruhare mu kwica bariya abantu niwe uyoboye igihugu ariko ngarutse gatoya ku by'imyenda afata iriya myenda nyine twahoze tuvuga nyine uvuga uti IMF none ntiri no kumwemerera kuba yafata imyenda ngira ngo FMI cyangwa IMF ni ikibazo urumva imyenda aba afashe kugira ngo akore ayo mabi yose mu by'ukuri n'abanyarwanda bazayishyura n'urubyiruko nta kuntu rero mu by'ukuri abanyarwanda muri rusange uretse no kuba IMF imubuza gukomeza gufata ariya amafaranga abanyarwanda nabo bakagombye kuba baramuhagaritse bakavuga bati ibi si byo yenda kubera kiriya gitugu yateye abantu yashyize mu bantu abantu ukajya usanga batavuga uwari wese akajya abona ibintu akigendera tejo ntapfa ni icyo kintu yenda ntekereza ko abanyarwanda nabo abenshi baravuze bati aho kugira ngo atumare reka tujye duceceka ariko agera ahantu kure bya rero kuba yaravuga ati igihugu arashaka kugishyira ngo mu bihugu ngo bikize biriya ni igipindi nta utarabibona nta n'utabibona we ku giti cye yumvaga akize abona agendana n'indege ebyiri eshatu akumva yuko ashobora kujya mu bihugu bikize hari n'igihe twajyaga tubibona ajya nko muri Amerika nyine akarara nko muri hoteli ijoro rimwe yishyura amadolari 20,000 abandi barara mu 1,500 abandi ba perezida we ukumva nyine ni umuntu ukize akumva ko ari igihugu gikize ariko nanone akongeraho ni n'aba bantu baba lobbyiste be ntekereza ko nabo babigiragamo uruhare kugira ngo bamubwire bamwereke ko ari umuntu ukize koko uvuga rikijyana ko kugira ngo bamukorere lobbying kugira ngo yinjire muri ya miryango bashobora kubikora ariko buriya nawe yabahaga amafaranga niba ubwo nka IMF yamuhaga amafaranga reka mbanze mvuge ubundi IMF mu by'ukuri akamaro kayo kugira ngo inamuhagarike iyo ubwayo ishinzwe numva yarashyizweho mu 1944 ibintu nk'ibyo mu nama yabereye Bretton Woods numva ari muri Amerika muri state ya New Hampshire mu 1944 icyo gihe yavugaga iti ibihugu kugira ngo bibeho neza bigire stabilite economique tuzajya tubiha amafaranga banatanga amafaranga y'ubuntu by the way ye muri IMF abaha ibihugu kugira ngo ekonomi yayo imere neza noneho ubwumva igihugu nk'u Rwanda cyari kivuye no muri genocide gikeneye nyine kugira ngo cyubake n'imitima y'abanyarwanda urumva cyari gikeneye amafaranga ubu rero bigere aho bigeze aha kuba bavuga bati urakabije nuko baravuga bati ntabwo nayo twaguhereye ubuntu ntabwo bakibona neza icyo yakoze hari grant batanga amafaranga y'ubuntu batanga ariko banagira uruhare kugira ngo wake inguzanyo mu zindi proje hirya no hino zikenewe mu gihugu nubwo nk'ibindi gihugu gishaka nizo za bond yavugaga ashaka kugurisha IMF ifite uburenganzira bwo kuvuga ati twaguhaye n'amafaranga y'ubuntu ntabwo turi kuyabona ntabwo turi kubona icyo yakoze ntabwo turi kubona ko igihugu cyateye imbere nk'uko wagiye utubeshya uzi ko bagiye biba imibare nyine bakajya bohereza mu binyamakuru byo hanze za Financial Times niyo zigeze kubyerekana berekana ko biba statistique ngo barazikukinga nyine batanga statistique zitari zo ibyo barabivumbuye ubwo rero urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange kumva ko na IMF idashobora kumuha amafaranga kubera yuko nta kintu yakoresha ibyo yakoresha byose bitunguka ni ikintu kiza ku banyarwanda ubwo ntako atari yagize ngo yake ariko abahanga muri ekonomi nyine nka David Himbara buriya mushobora no kwibaza mbese n'impamvu yagiye abirukana ntibavuge umwe mu miyoborere akabirukana kandi bari abantu mu by'ukuri bavuye mu bizi ibintu bya ekonomi kwanza bari bagize bati dutahe twubaka igihugu ngo ntabwo ari Himbara mvuga wenyine n'abandi benshi n'abantu benshi wagereranya abo turi kumwe bose baba bakaregeya yarinze niyo yica abajenerali Kayumba n'abandi bose bagomba kugira ngo bafatanye ariko uriya mugabo ubwo yakoze uko ashoboye aravuga ati mbarusha byinshi narindi gusoma mu kanya inkuru ya Rosa Kabuye ukuntu ngo yigeze no kugira yageze n'aho ajya gucuruza voka ni inkuru nsomye numva ndumiwe muri iki gihe kandi urumva ni abantu bakoranye nawe ariko kugira ngo abirukane ahubwo ajye n'ibyo bintu by'imyenda kwaka imyenda kandi azi neza yuko igihugu atari we wakirwaniye niba yararwanye hari naho bavuga ati yahagaritse jenoside ukagira ngo yari wenyine we ntamenye yuko yakoranaga n'abantu nuko abashyira hanze gutyo abashyize hanze yizerana n'abo bazungu ari bo bamufashaga no kubona iyo myenda yose kugira aho agera agura indege akajya aherekezwa n'indege ebyiri eshatu agiye mu ruzinduko ahantu so ibyo byose rero bidutera kwibaza aho iki gihugu cyacu noneho kiri kugana niba hari imyenda cyagomba kwishyura urubyiruko birumvikana tujya tuvuga byinshi ku byerekeranye na education itarigeze itera imbere uburezi turabivuga ko buri inyuma cyane nta bantu bahawe uburere cyangwa abahanga nibura ngo bashobore kuba niba haje nk'umushinga nk'uwo ngo wo gukora inkingo za covid igihugu kigomba kuba gifite abahanga bo gukora mu ibyo bintu ibyo bintu nta bihari ibyo bintu by'uburezi muzi ko duhora tubivuga ko abarezi mu Rwanda nta kigenda nta burezi buhari abantu n'uwize agakorera PhD ari kugasanga mu by'ukuri aracyakora ibintu akigendera ku bwoba bw'uriya mugabo Paul Kagame ari we nyine ubuyoboye igihugu rero ariko byose biri kugenda birangira ngira ngo yenda ni ikintu twa nka opposition nubwo abantu yenda bavuga ngo ntibashyira hamwe ntibagira gute ariko nibura hari ikintu abantu bashobora kuba proud kuko biriya yarimo akora kugeza ubu ngubu ubona ko bigenda bifata indi nzira yenda na mvironoma iriho igenda idufasha n'ibi bya covid murabibona biriya bintu by'inama ya cogamu yagombaga kubera mu Rwanda nabyo murabona ko byari ibintu byo kumuha brandi adafite ariko iyo bidacamo nka kuriya bikanga ubona yuko ari ibintu byo kugira ngo yigukomeza kwirata kandi nta kintu aricyo so ubwo ejo bwacyo ukabona imitingito nka kuri iraje ni ukwihanganisha yego abo yangirije ni iki cyorezo abo kiri kugenda cyica abo kiri kugenda kigize ingaruka ariko ibi byose biravuga miti ngo cooling down mbese amanuke mu byo yatekerezaga ibyo bintu byo kwigira nk'imana bigabanuke rero ibintu Edward wavuze ku byerekeranye n'imishinga ngewe mu mishinga numvise Kagame yagiye yirata nta ngewe icyo nabonye keretse hari cyakibumbano bitaga Sofia cyaki niba bavuga ngo kivuga n'ikinyarwanda cyo kirya cyo cyaciyemo twarakibonye mu gihugu ngo akiza nakakereka abanyarwanda icyo cyo cyarashobotse ariko izindi proje zose mu by'ukuri nta n'umwe wavuga ngo waratunganye yewe ni byinshi uretse yewe na niriya railway harimo na niriya mishinga y'ikibuga cy'Ubugesera sinzi niba aho bigeze ubu ngubu proje nka ziriya zo guha amazi meza abaturage ibyo turabivuga buri munsi ngira ngo ugize no kubivuga ukuntu abantu banywa amazi mu by'ukuri bavomye mu migezi umuriro w'amashanyarazi hari igihe bajya bavuga ngo bageze kuri miro bavuga ko bazaba bageze ngo ku 100% mu myaka ngo ine iri imbere ibyo ni ibintu bya mabonesha byo kubeshya abantu ibi bintu ibyo mu Rwanda ni birebire ariko icyo navuga ko opposition igomba kuba proud arafata abantu nka kuriya akagenda kubacira imanza bamwe harabagenda akica hanze nyine ni ibintu bitoroshye ni struggle twinjiyemo ariko nanone ntago twari kwireka tujirimo ariko yari ikenewe ni mu gihe cyayo abantu bagakomeza bakwibukomeza ntibacika intege ngo niba umuntu umwe afashwe cyangwa se ajyanwe mu Rwanda nka kuriya ngo abantu bacike intege ntekereza ko ari bwo dukwiye kujya tugira ingufu zo kurushaho gukora ibyo twakoraga nibura tukongeraho ku cyo twakoraga niba umuntu nka kuriya bamutwaye ntekereza ko Rusesabagina sinabitekereza ni nabyo ntago bamuvanye aho yari atuye buriya nawe yari ahagurutse agiye ku rugamba yari ku rugamba baramufata bamujyana mu Rwanda nka kuriya ariko ni ibintu byerekana yuko niba wowe uhagurutse mu gihugu ugakora maneko ugashoramo amafaranga yatwavugaga abaguza ngo ugiye gufata umuntu wari wibereye i Dubai nka Rusesabagina nta muntu wabatumye nta muntu wabwiye bo barahagurutse baragenda bajya kumufata abantu bashobora kuvuga bati yenda okay yari kumurekura cyangwa iki nubwo atamurekura ibyo amukoraho byose ariko ni nk'umuntu uzamuhagama cyangwa wamuhagamye ku buryo n'ibi twavugaga bya IMF n'iki ari ingaruka zabyo kandi bizakomeza bibe byinshi ntabwo bihagarariye ahangaha ubwo umuntu nka Rusesabagina yari ari ku rugamba kimwe n'uko natwe twese n'abandi bose bari muri opposition bakora ibyo bakora yenda kwigaya ngo ntidushyira hamwe yenda ni ikibazo kuko bitanoroshye abantu batuye ahantu hatandukanye bagiye bahunga ku buryo butandukanye ntabwo twavuga ko ari byo byoroshye ariko ni byiza ko abari bo bose bakora ibyo bakoraga bakongeraho niba tubuze umuntu w'intwari nk'uyu uwagiraga icyo akora akongeraho kugira ngo turusheho kubahungeta kuko nabo bajya bavuga ngo bazajya bahungeta abantu bo hanze ariko ntekereza ko ahubwo ari twe tubahungeta natwe turabahungeta kurushaho so ibyo rero twavuga by'imishinga nk'iyo yo kujya gufata abantu noneho iyo yakoraga yo gufasha abaturage abanyarwanda mu gihugu ugasanga yaguye mu mazi ariko iyo kujya gufata umuntu ngo uri hanze nkuriya bavanye bavuga ngo bagiye gukura nuriya nta muhanga ugasanga nibyo bintu bari gushoramo ya mafaranga cyangwa se Rusesabagina cyangwa na bariya basankara bose bagiye bavana hanze biriya nibyo kuri we ngarutse uko Baduko yaravuze ati umushinga w'ubugome ibintu byo kwica ibyo byo arabizi wagira ngo barabizi cyane rwose kurusha ibindi byose ariko nanone ubwo ikibuga kigaruka mu Banyarwanda muri rusange kubera ko Abanyarwanda niba bemerera ayo makosa kugira ngo agumeho yaba ari ikosa by'Abanyarwanda twese muri rusange tukazishyura nyine ingaruka zabyo abantu bagomba kwitanga kandi tugakomeza nta kujijinganya cyangwa umuntu avuga cyangwa ngo arogerete ngo gukora ibiki cyangwa se umuntu ngo nagire ikibazo muri opposition aho ari hose yumve ko intacitse amabere ariko mu by'ukuri icy'ingenzi ni uko imishinga yacu ikomeza hanyuma tukaba nubwo bavuga ngo bari kuduhungeta natwe tukabahungeta ku rundi ruhande ariko tugira ngo dukize abanyarwanda bakomeje kurengana bo babona amafaranga leta ibona amafaranga ikayapfusha ubusa ikayajyana mu bintu by'ubugome kandi mu by'ukuri hakagombye kubaho imishinga izi proje Edouard wavuze zose zikaba zajya mu bikorwa kuba iki gihe tutari twagira gari ya moshi mu Rwanda ntago ntekereza ko ari ikosa ry'abanyarwanda ariko ni ikosa ry'ubuyobozi ntago habaho gari ya moshi yajya i Kigali gusa ni gari ya moshi yo mu karere ntago rero wakora gari ya moshi yo kuva yenda i Mombasa cyangwa hehe ngo ijye i Kigali gusa ubundi yakagombye gukomeza ikajya no mu kindi mu bindi bihugu ikajya nk'iBujumbura yenda ikajya hakurya muri Congo se ariko kubera uriya mubano mubi Kagame yahisemo ntago byashobotse nta nubwo igihe azaba akiri umuyobozi bizashoboka kuko Baduko yaravuze ngo ni ikintu gihenze gari ya moshi ni ikintu gihenze nibyo kirahenze ariko irebye nko mu bihugu byateye imbere ubona ko mu by'ukuri gukora gari ya moshi y'ibirometero 50% ubona ko ari ibintu byoroshye mu bihugu byateye imbere ariko no mu bihugu nka za Afurika y'epfo zigiye zihari linye za gari ya moshi nyinshi rero kuba nta mubano mwiza igihugu cy'u Rwanda gishobora gukorana n'ibindi bihugu baturanye ni ikibazo gikomeye kuko nubwo twavuze kubera rwa rukingo rwa COVID ruri gukorwa muri Afurika y'epfo mwibuke ko hari message mburitse gusa ntabwo ari message ahubwo ni imyanzuro y'inama ya SADC nasomyemo bavuga yuko nyine abaperezida bose bicaye bo muri SADC na perezida wa Congo yari arimo uriya Tshisekedi bakavuga yuko bose isikiye kubafungurira bakaba bagira uruhare mu gukora ruya rukingo rwa COVID. Ugurumva babivugiraga mu nama y'akarere bicaye bose babiganiraho baganira ibibazo by'akarere. Ibihugu bya Sadeke byose. Noneho twebwe iwacu murebe dufite igihugu kitabana n'abamfuranye bacyo. Nonese nibo nubwo banavuga ngo bakore ngo urwo rukingo rwa COVID ko mu byukuri urukora ari kugira ngo musharinge nabo muturanye mugire ibintu muhurizaho niba murukoze rwe ku rwo abanyarwanda gusa nibura nabo hakurya no hakuno nabo rubagereho none u Rwanda ntabwo nta kintu na kimwe rukora kugira ngo rwumvikane n'ibihugu baturanye ubwumva ayo ni amakosa niyo wakwizera ngo bagiye kuhakora izo nkingo ariko nta soko binafite niyo byagira isoko nta kizere bifitiwe nari mvuze yuko abanyarwanda kuri iki gihe usanga ari abantu batajijutse kubera amashuri yabo nta bushakashatsi nta bintu bya research bakora cyangwa berekana mu byo bakoze cyangwa muri proje zabo ireme ry'uburezi riri hasi cyane icyo ni ikintu kiba gikomeye so ubwo rero ukavuga utese niba ibindi bihugu bishobora kumvikana mu karere aho bituye bigagera ku mushinga cyangwa bikawufatanya bikanawuganiraho u Rwanda rwo bakarwemera gukora urwo rukingo rwa COVID isi irarwemere ariko se bagomba no kugira uburyo kugira ngo bahuze ibitekerezo n'abantu batuye muri ako karere ubwo rero ugasanga niba perezida w'u Rwanda ashobora kuvugana n'uwa Congo mwarabibonye ko uburyo bagiye bahuye ejo bundi ntabwo mu by'ukuri kwari ukwerekana yuko bafitanye umubano ni ikintu mbaduka yavuze cyo kwishongora biriya bintu bya Kagame yishongora kugira ngo yerekane ko nawe agifite umuntu baganira mu karere ubwo niho mwagiye kubona mubona agiye muri Congo atumiye perezida wa Congo baraganiriye ariko twibuke kuri ya perezida wa Congo yaraje hariya mu karere hamaze iminsi igera kuri 14 noneho Kagame aramubwira ati kuri hafi wanyarutse tukaganira kugira ngo Kagame yerekane ko hari umuntu babana mu karere yereke opposition nyine nkuko nari mbivuze yereke opposition ko atari wenyine ko nawe afite abantu babana kuko biriya bintu bigira ingaruka ku baturage n'abaturage bashobora kuvuga bati ariko se tuzabana n'umuperezida utagira igihugu babana nacyo kandi mugira ngo muri kubibona abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga abanyarwanda mu gihugu nabo ubwabo baribaza icyo kibazo kuko ni ibintu bidashoboka umubano w'u Rwanda na Congo na Uganda n'u Burundi udateye imbere ntago perezida aramaraho n'umwaka nge ndabibona kuko abaturage nabo bagomba kurekarama uburenganzira bwabo ntago umuntu yamara umwaka mu gihugu ameze nk'ufunze ibyo ntago bishoboka so ibyo rero ni inshingano zacu z'abanyarwanda muri rusange na opposition ahiri hose ariko Edouard kugira ngo dukomeze nagarukira hano ariko ngira ngo abantu bose aho bari be gucika intege ngo bavunge Kagame ngo twari rusesa bagina ngo ibintu birarangiye ngo afashe umuntu uvugisha ukuri nkuriya nka Karasira ngo tuvuge ngo ibintu birarangiye Karasira Imana imuhe umugisha yenda n'abandi bose bamukunda twizere ko ameze neza nyine kandi agakomeza urugamba rwe ariko umuntu nkuriya aba yaranitanze icyo wamukoza cyose icyo icyangombwa nuko aba afite ukuri aharanira mbese umuntu kugimira akagwira ati ngiye mfite ukuri uko byagenda kose niyo wanyica buriya na idamange nuko buriya bariya ni abantu bitanze kandi nibwe ko bombi baravuga bati nta n'imyanya ya politiki dushaka idamange yarabivuze na Karasira atariko icy'ingenzi nuko mvugisha ukuri kwanjye hanyuma bikaba byabohora n'abaturage ubwo rero kugira ngo ubone abantu nka bariya babwira Kagame bati visi ntabwo ari byo FPR yakabwira ibisi byo bafite abantu benshi babari inyuma bariya nabo bashoboye kuvuga ariko nibiriya bintu ngiye kubwangiye kuva nakwinjira muri opposition ni ibintu nari nkeneye kugira ngo hagire abantu baboneka yabarasa yabica yagira atari ko babwire iriya FPR bati ibi muri gukora ntabwo ari byo numva rero njye turi mu nzira nziza ibyo rwo turakomeza mu zindi ngingo urakoze ndumva ndabangarukiye hano
murakoze hari akantu wavuze ko Rusesa bagina yashimuswe agiye mu ntuza ndumva akurikije amakuru yagiye atambuka bavuga ko yari yigiriye mu mashengesho i Burundi ndumva ariko bimeze nta kindi kintu kivugwa rwose yaba yaragiyemo yari yigiriye mu mashengesho yari yatumiwemo i Burundi bo ikindi umuntu yavuga nuko ari amasezerano na Kagame yagiranye na FMI ngo technical memorandum of understanding amubuza yemera ko atagomba nta ngamba za politiki cyangwa se na politiki y'ubukungu agomba kujyamo atabiherewe uburenganzira na FMI agomba kubanza kwibaza ari ubyemera. Abenshi baravuga ko kubera ko imyenda y'u Rwanda imaze kuba miremire cyane, batinya ko yagumye gufata imyenda nk'uko asanzwe ayifata, noneho akazanirwa kwishyura kuko deja naho imyenda igeze ubu ngubu kwishyura biragoranye. Nizo mpamvu bumva ko bagomba kumurinda yuko yagomeza kwifata, noneho u Rwanda rukazanirwa kwishyura. Aho ngaho ngo niho ari ikibazo kiri, kubera ko u Rwanda imibare batanga kenshi y'ubukungu ntabwo ariyo, ibibazo bimeze nabi. Uko ubukungu buzamuka ibyo bavuga ntabwo ari byo, ntabwo ubukungu buzamuka bihagije ku buryo ngo imisoro bashobora gukorera imisoro myinshi ku buryo babasha no kwishyura imyenda bafashe. Donc aho ngaho niho ikibazo kiri, niho ikibazo kiri nyine. Imyenda bafite ngo ni myinshi cyane ku buryo badashobora kwifatira hindi, niyo ikibazo gukiri. Bo reka tujye ku nyungu ya kabiri. Inyungu ya kabiri turareba ikibazo. Bo mbere ko tujyaho ingingo ya kabiri, mwabonye ko Kagame yagiye yakiriye perezida wa Kongo mu Rwanda, nawe yasemwakira muri Kongo, kumwakira muri Kongo igoma, umwe Tshisekedi yaje Rubavu, Kagame yagigoma. Ariko mwabonye ko ngo hari amasezerano bagiranye y'ubucuruzi, cyane cyane abacuruzi bw'ubucogocogo bwambukanya imipaka, kuko bufasha abaturage benshi bo kuri Rubavu na za Bukavu. Iyo ngiyo hari berekanye agaciro kabwo, ariko nk'uko Serge yabivuze mu kiganiro cye, bavuga bemera ko donc abanyarwanda bajya gukora ubucuruzi butandika, babyita nk'ukira buri informere gucuruza agataro kugira gute ibintu batemerwa mu Rwanda, ariko bajya kubikorera muri Zaire kandi bikabatunga. Rero nanjye ikibazo nka kibazo nk'uko Serge yakibajije, ni gute abantu bababuza kuzunguza mu Rwanda gukora imirimo yabo, kwicururiza imboga, kwicururiza avoka, kwicururiza iki imbuto ku kitebo nk'uko babikora cyangwa ku gataro, ariko bakabwira ngo nimujye kwikorera muri Zaire. Urumva ko ibi bintu ni hipokrizi mbi cyane, kandi bazi neza ko bibatunga. Ikindi kintu nabonyemo ni uko hari mu kibazo kame mu kimisoro. Muribuka ko hari inkuru nyinshi twagiye tubona ziva icyangugu zitubwira ko abacuruzi benshi b'ikamembe bahunze bakajya gukorera Ibukavu, bongo bagahunga u Rwanda bakajya gukorera Ibukavu. Kandi muri ibyo bintu harimo ikibazo cy'imisoro, cyo guhunga imisoro. Bamwe bavugaga abacuruzi 300, abandi bakavuga abacuruzi 600, ariko ibyo byose ni benshi cyane ukurikije uko byagenze. Noneho rero muri aya masezerano bavuga bagiranye na Tshisekedi mu byerekeye ubucuruzi bwambukiranya imipaka, harimo ikibazo cy'imisoro. Urumva ko ante cy'imisoro mu Rwanda irahenze, byatumye abaturage bahungurwa, abacuruzi bahungurwa mu Rwanda benshi bakigira muri Kongo ngo bagasangayo abakiriya babo. Bo noneho reka ndebe hari ahantu kame mutagarafi bivuga hano muri inkuru. Hari inkuru yitwa ngo reka nzenye bashakire inkuru iravuga ngo iki, iravuga ngo miliyari 3 ngo akayabo kavuye mu bucuruzi bw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 8. Inkuru yasohotse uyu munsi tariki ya 28 z'ukwa 6 2021. Hariho rero ahantu bavuga ibyerekeye ibintu bimeye nk'imisoro. Tungubona ko hari reka nze nshake iyo nkuru ibyerekeye imisoro. Ngo ndayivana hehe bose ndebe ngo kandebe ngo donc harimo bavuga ko ngo bashaka gushyiraho ngo u Rwanda nayo bivuze bashaka gushyiraho mbega imisoro isa nk'aho ngo serivisi zingana ngo serivisi ngo guhuza ngo ati urumva ko ngo hari umuyobozi wo muri ngo Meya Kayumba no muri Rubavungire ngo yavuze ngo urumva rero ko ngo hasinywe amasezerano yo koroshya ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Kongo azadufasha guhuza ikiguzi cya serivisi. Mubyumve neza, guhuza ikiguzi cya serivisi, imisoro, guhuza imisoro ndetse n'inzira umuturage nyiramo kugira ngo ageze ibicuruzwa ku isoko. Urumva ko ahangaha Rwanda ruhangayitse kubera ko abacuruzi barahunze bagiye mu Rwanda nako bagiye kwicururiza muri Kongo, ariko nyine kubera imisoro ya ya FPR muzi imwe ni imisoro izwi isanzwe ya Rwanda Revenue Authority indi ni imisanzwe FPR mbega na kadiruvayo n'uburenganzira bwa muntu n'ikitutu no gutera abantu ubwoba no kugira gute abantu barahunga bakigendera rero iyo bavuga ngo ni imisoro gusa ntabwo ari imisoro gusa abantu bahunga mu Rwanda bahunga na no gukandamizwa na karengane n'ibiki byose ni birebire kunyunyuzwa imisoro itazwi imisanzu itazwi itanditse ibintu bibi ngibyo ariko ahangaha rero bavuze ngo bagishaka guhuza imisoro na za serivisi murabona ko hari ikintu cyo kugira ngo wenda babe niba u Rwanda rwo ruzagabanya imisoro kugira ngo abaruhunze bagaruke nibyo ntazi niba Kongo ariyo izagabanya ari izongera imisoro wenda kugira ngo nabo bahunge bagaruke mu Rwanda nibyo ntazi ibyo byose ariko mu Rwanda rufitemo ikibazo gikomeye kubera ko abantu barushizemo abacuruzi bararucika bahunga bigira muri Kongo reka iyo ngingo wenda tubona igihe cyo kwisobanura reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri tureba ikibazo cya COVID aho leta y'u Rwanda ibinyujije mu bakozi ba RBC cy'ikigo cy'ubuzima gishinzwe ubuzima bavuga ko bagiye kugabanya igiciro cyo kwipimisha COVID-19 iriya tese zihuta zigura 10,000 ziriya tese za PCR murazibona zimara amasaha 28 muzi ko mu Rwanda zigura 50,000 ariko ziriya tese rwose zigura ubusabusa ino bantu bakorera ubuntu leta abantu bahera ubuntu ubusabusa ndongo bakorera ubuntu mu bihugu byinshi mu Rwanda aho zigura amafaranga 10,000 ibyo murabizi kandi mwibuke neza ko bigitangira mu kwa gatatu bagitangira gutangaza ibiciro by'izi teste za COVID twarabwiye tuti ariko ibyo bintu mukoze ni ikosa ni umwaka ushize twarabwiye tuti muzi ubushobozi bwanyu leta ubwanyu ibyegeranyo bya leta byerekana ko hari abantu 54% mu Rwanda 54% mu Rwanda binjiza amafaranga ari munsi ya 140 ku munsi ni amafaranga make cyane none mwebwe murafashe ngo umuntu kujya ngo ajye kwipimisha COVID iriya tese yihuta rapide ngo ni amafaranga 10,000 twarabwiye tuti ibyo bintu bizagira ingaruka cyane kubera ko abantu bazatinya kujya kwipimisha n'abawumva wenda wahuye n'abantu barwaye numva ufite ubwo burwayi kumva wiyumvamo ko wenda ushobora kuba wanduye n'iki byose abantu bazatinya kujya kwipimisha ko nta mafaranga bafite numva rwose yagombye kujya kwipimisha yikekamo ko yarwaye yanduye azabihisha abantu bazahisha ko barwaye icyo kintu twarakivuze mu kibuke none uyu munsi barimo kuza batubwira ngo igiciro ngo ni kirekire cyane reka nze nshake inkuru uko babisobanura batubwira ngo igiciro ngo cyo kwipimisha COVID ngo ni kirekire usange wabisuzuma ugasanga ari neza byawe twabwiraga mu mwaka ushize ukibaza aba bantu ntabwo bazi ububasha buguzi bw'abaturage babo nta nubwo nirwo njya kubishakashaka ni ingingo ni ukuvuga ngo abantu ntabwo abasha kwipimisha ari benshi kubera ko birahenze ndongo bati turamutse tukivanye ku 10,000 gukoresha test tubivanye ku 10,000 tugashyira hagati y'56 wenda abantu baza ari benshi kwipimisha bityo rero wenda tukamenya ko n'abarwaye tukabasha kuba twabona wenda abarwayi benshi abantu twabasha kuvumbura nyine abantu benshi bafite COVID kwa ariko kubera ko bihenda ubu ngubu ntabwo abantu baza kwipimisha urumva ko icyo kintu barimo gukora ubu ngubu ni ikintu twababwiye hashize umwaka ukibaza rero bari abantu ibintu barimo bikakuyobera ikindi ni uko ikindi kintu kigaragara muri ibi bintu ni uko COVID yiyongereye cyane murabibona yariyongereye nubwo imibare wenda batayivuga ukwiri muri iyi minsi 7 ishize murabona ko hagiye haboneka abantu barenze 850 mwibuke ko mu kiganiro cyacu ubushize twibajije impamvu Kagame yashyize abantu muri ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu 2022 yashyize abantu muri guma mu rugo kandi icyo gihe harabonekaga abaturage 6 gusa nako abarwayi bashya 6 ku munsi none hakaba haboneka abarwayi 850 buri munsi icyumweru kigashira ntabashyiremo twabonaga twabonye ko impamvu ashobora kuba ari ubwoba kuko guma mu rugo yaramo yamuteye ubwoba induru ziravuga abantu nzaza bica buri byabagaburira buri byabafashisha social media ziramuzamukana ibintu nk'ibyo ngibyo n'ubwoba nta kindi kintu cyabisobanura noneho ariko kandi n'imibare batanga ubu ngubu twaje tubona mu kimuri gishize bavuga ngo ubugande babushira mu majwi cyane ubugande ku video yarazamute ariko yufashe umubare w'abantu bandura ku munsi mu Rwanda ukabageranya n'abantu bandura ibugande usanga mu Rwanda hari ku video nyinshi kubera iki kubera ko niyo ibugande handuye abantu 1000 higeze kubandura abantu 1500 n'ubwo ari bo benshi babaye ubundi 1830 1300 ibintu byo ngibyo ariko mu Rwanda barandura abantu 850 ku munsi wa none wagezanye ukabona ko mu Rwanda rutuwe n'abantu 12,000,000 ariko ubugande butuwe n'abantu 47,000,000 rero ugereranyije abantu bandura mu Rwanda urebye abantu bandura mu Rwanda wagiranye n'umubare w'abanyarwanda abaturage bari mu Rwanda usanga aribo benshi kubera ko bajya kungana n'abandura ubugande kandi ubugande bufite 47,000,000 bukubye hafi inshuro enye abaturage b'u Rwanda ariko abandura ntabwo abo mu Buganda ntabwo bakubye u Rwanda inshuro enye ko ahubwo bajya kungana ahangaha rero abantu bibwira ko ngo ibintu byacetse ubugande baribeshya ahubwo mu Rwanda niho covid iri ndende cyane ugereranyije n'umubare urebye abandura ukayegeranya n'umubare w'abaturage bari mu gihugu urabona ko ariho handura abantu benshi cyane kurusha i Buganda iyo icyo cyumvikana neza ikindi umuntu yavuga ni nkuru ikerekana ko ibintu byacitse mu afe ibintu bikomeye bitoroshye donc twabonye ko hafi iminsi 7 abantu bandura barenza buri munsi handura abantu barenga 850 ni ibintu bitari bisanzwe hari inkuru irubavu ivuga ko abaturage abantu noneho muri rubavu ngo abantu batangiye imba zabaye nkeya mu marimbi abantu bajya guhamba bakaburaho bahamba reka nzi iyo nkuru nyibasakiye nayo ivuga ko irubavu imba zabaye nkeya mu marimbi iyo nkuru iravuga ngo ni inkuru yo mu kanze nshake ni inkuru yo mu gihe ko mu kwitariki ya 24 z'ukwa 3 2021 iyo nkuru iragira iti rubavu bashyamiranye mu irimbi bapfa imba zabaye nkeya mu byumve neza irubavu ngo handura abantu benshi cyane noneho umuntu abivuga ati rero umuntu aravuga ati ngo umuyobozi wa kope bo hari uvuga ngo tugera hano ngo babaye ngo abantu batangiye gushyamirana ku bose baje guhamba abantu babo babura imva basanga imva bazihambyemo abantu banduye covid kandi bo baje bazi neza ko baje guhamba umuntu wabo wapfuye mu buryo busanzwe n'imva ngo barayishyuye bari barangije kwishyura ariko basanga bashyizemo umuntu abantu bo muri bo abantu barwaye abantu bishwe na covid bo umuyobozi wa koperative ngo ihumure rya rubavu ngo icunga irimbi ngo Karundo nkunda ko zera Jonasi muyemera ko amakosa yose akavuga ko bitewe n'impfu ziyongereye ati n'ikibazo cy'abakozi kirimo ariko icyabiteye n'ubwinshi bw'abantu bitabye Imana ejo hashize twashyinguye abantu 5 imba zose zirara zirangiye nibwo bwa mbere bibayeho mu myaka 20 tumaze dukorera hano undi aravuga ati yarongera avuga ati ubundi twashyinguraga umuntu umwe cyangwa babiri mu cyumweru ubwo ni muri rubavu hakaba nubwo ibyumweru bibiri bishira nta muntu n'umwe dushyinguye ubwo n'abantu babandi bakora mu marimbi bashinzwe gushyingura abantu bapfuye ariko ejo twashyinguye abantu 5 turemera uburangare bwa koperative ariko tugiye kukosora urumva ko abantu barapfa ari benshi ibyakurikiwe n'indi nkuru nanone ibingibi byerekana ko irubavu abantu bapfa ari benshi hari indi nkuru ivuga ko indi nkuru ivuga ko ngo irubavu ngo bohereza abarwayi kujya kubavurira muri mu kukibuye hari inkuru ivuga ngo reka nibahe nayo ni inkuru yo muri mu gihe ko munayo ku itariki ya 26/06/2021 iravuga ngo hagiye kwitabazwa ibitaro by'intara kubera ubwinshi bw'abandura n'abazahazwa na COVID-19 ya Rubavu urumva ko Rubavu ni ku Gisenyi mu mujyi ngo bagiye kujya bohereza abarwayi ba COVID-19 babohereze kuvurirwa ku kibuye kubera ko babaye benshi muri Rubavu ahangaha hari interuro ivuga ngo akarere ka Rubavu kari mu mutwugarijwe komeye n'ubwandu bwa COVID-19 bushya aho mu cyumweru gishize hagaragaye abantu bashya banduye icyorezo barenga 400 urumva rero ko ntabwo ibintu byoroshye noneho rero aha umuntu akabivuga niyo yagiye ivuga ngo babonye ko COVID ikomeye cyane irenze urugero no baravuga bati reka tugabanye igiciro cyo kwipimisha kuki batabikoze kera anga n'ose kera none n'uzungu ne bafa abanyarwanda bakenye ubu ngubu n'umwaka kuri abanyarwanda bari bakenye umuntu kibaza impamvu iri ya leta buriteka itajya imenya ububasha bw'uguzi bw'abaturage bayo ikindi bavuze ko ngo imashini ngo zitanga umwuka ari nke cyane ni ikibazo gikomeye cyane donc zitanga umwuka ari nke cyane ariko none umuntu akaba yabaza ko bavuga ngo amafaranga yo kwipimisha COVID-19 iri ya test yihuta rapide imana iminota 15 ngo bazabana ku 10,000 bashyire hagati y'5,000 n'5,600 iyo ni amafaranga make ku banyarwanda 5,000 cyangwa se 6,000 ni amafaranga make bumva ari amafaranga make ku isi mu bihugu byinshi byo ku isi biriya bintu babikorera ubuntu nta mafaranga abantu bakora test ku buntu ni gute rero bavuga ko amafaranga ni amadolari 5 kamemu kandi twabonye ko mu Rwanda hari abantu bamara umwaka babura amafaranga amadolari 3 yo kugura mitiweli mu mwaka wose hanga baraguca amafaranga yo gukora tesa amadolari 5 mu 5,000 ingunga imwe urumva ko n'amafaranga menshi naba abantu bari mu bukene bukabije ntabwo bashobora kuyabona n'amafaranga menshi uwa muntu abasha kugura isabune ntabashe kugura peteroli se ari amafaranga 5,000 n'abasha kwipimisha amafaranga azavana hehe angaha ni ikibazo gikomeye rero umuntu akibaza ati leta ya Kagame kuki ishaka kwigereranya na nibihugu bikize buyumvise wenda ko hani mu bindi bihugu baca amafaranga 10 kwipimisha batindeka ariko tuyashyireho ariko birengagiza ko igihugu cy'u Rwanda abaturage badashobora kubona badashobora kugira ububasha bw'uguzi bwo kwipimisha COVID-19 ku mafaranga 10,000 ahangaha ni ikibazo gikomeye ikindi umuntu yavuga wenda ndi kuri icyo kibazo wenda cya COVID-19 nabyo bijyana n'isuku nibaza impamvu batagabanyije igiciro cy'amazi twababwiye neza ko abantu bakenera amazi n'isabune kugira ngo birinde COVID kandi hano hari inkuru ivuga ngo muri ibihe bya COVID ibiciro by'amazi byariyongereye ukavuga uti ni gute leta isha niba leta iharanira ko abaturage abakenye benshi mu Rwanda kandi nibo benshi cyane amazi abagiraho bakabasha gukaraba kugira ngo birinde COVID ni gute igiciro cy'amazi cyongera mu bihe bya COVID icyo kintu nge ntabonye nyumva bo bagashaka kuvuga ngo bajye mu bibazo by'amabisi yabo bagabanyirize amafaranga yo kugenda ariko amazi bayihoreje ngo aha ni akabazo gakomeye iyi ngingo rero iravuga ko ngo mu kiguzi cy'amazi y'amashuri ngo ikiguzi cy'amazi amashuri akoresha ngo cyariyongereye ngo basabye ngo guverineri habitegeko ko kubavuganira ni inkuru yo mu museke komu ku itariki ya 25 z'ukwa gatandatu 2021 iyi nkuru rero hari mu iki iyi nkuru iravuga ko hari donko ngo bazanye amazi akaba ahenda amashuri kubera ko mu mategeko mashya kubera COVID-19 amashuri yategetswe ko abana bagomba gukaraba kenshi kandi se normali bagomba gukaraba kenshi noneho ariko uko bakarabye kenshi ni nako igiciro cy'amazi cyongera ku mashuri kandi nta mafaranga leta yigeze iha amashuri yo kugira ngo abo bana amashuri yiyongera kugira ngo bazarihe amazi abana bazakaraba kubera COVID urumva ko hari amafaranga runaka leta yagomba kuwongerera kugira ngo azarihe azakuvure cyangwa azarihe ayo mazi abana bazakaraba ku bwinshi kubera COVID-19 ayo mafaranga ntayo mashuri afite ntayo bafite ni amafaranga yiyongereye atarateganijwe urumva ko ahangaho amashuri ararira ariko ikindi gikomeye ni uko bavuga bati aya mazi yaje wenda hafi y'amashuri n'abaturage bagombaga kuyavoma ariko muri nkuru baravuga ngo abaturage b'ibigo by'amashuri ngo abaturage n'ibigo by'amashuri ngo bishimiye ibyo bikorwa ariko ngo bagaragaza ko hari aba batabasha kubona amafaranga 10 yo kuvoma ijerekani imwe y'amazi mu byumve neza hari abaturage batabasha kubona amafaranga 10 ndavuga ibyanditse mu nkuru hari abaturage batabasha kubona amafaranga 10 yo kuvoma ijerekani imwe y'amazi. Ibi bintu twarabivuze hashize imyaka itanu, twaga tubivuga kugira ngo ni ibintu by'ibikino, tukavuga tuti hari abaturage mu Rwanda badashobora cyangwa se bahejwe ku mazi meza. Ibi bisobanuye ko ibi twarabivuze cyane abantu bakagira ngo no guharabika leta, n'abantu batavuga rumwe na leta, ariko iki ni ikibazo sosiyale gikomeye. Kubona nge ntabwo kirandenga iyo nkigezeho iki kibazo. Kubona ufite abaturage hakaba hari ikiciro cy'abaturage kubera ubukene bwabo, kubera ko bakennye badashobora, badafite ubushobozi cyangwa se badashobora kwigondera amazi meza ya robine. Ni ikibazo gikomeye cyane abantu bagomba gutekerezaho. Ni gute leta ishobora kuba ukagenda ufite indege eshatu, urashaka kugenda mu bigendajuru, urashaka gukora utudege tukoreshwa amashanyarazi, green city zigura miliyari eshanu z'amadolari, imishinga iteye ubwoba, imishinga y'ibitangaza, ariko ufite ikiciro cy'abaturage kushe popire kushe donc igiciro cy'abaturage badashobora kunywa amazi meza, kandi amazi ahari, ariko kubera iki? Kubera ko badashobora kuyagura, nta bushobozi afite kuyagura. Ahangaha ngiye ni ikibazo kingora, iyo nyumvise birangora. Noneho rero hari umuturage donc urabona ko muri inkuru baratubwira bati hari abaturage batamara amafaranga 10 yo kugura ijerekani y'amazi meza. Ni ikibazo gikomeye. Amafaranga 10 nababwira ko ni kimwe kijana cy'idolari, kimwe kijana, murabyumva neza, ntabwo ari kimwe cya 10, ni kimwe kijana cy'idolari. Amafaranga 10 ntabwo abantu bashobora kuyabona ngo banywe babashe kugura amazi meza bajye kuyanywa, baremera bakajya kuvoma mu ibirohwa. Noneho reka dukomeze mu nguru, turebe uko undi muntu yabivuze. Undi muntu yaravuze ngo hari umuntu ugurisha amazi aho ngaho. Umuntu ugurisha amazi rero yaragize ati ugurisha amazi ku mavomero rusange. Yavuze ko ngo business ye idakora. Kubera iki? Reka mbirasomere. Umuntu yaravuze ngo amazi ntabwo agenda ku munsi. Mvomesha amajerekani 20, hari abatabona icyo giceri cyo kuvoma bagakomeza kuvoma ibishanga. Turifuza ko batworohereza abatishoboye bakajya bavoma. Zaboro ibyo ngibyo birumvikana, ibintu twavuze hano kuri radio itahuka hashize imyaka 5 tubivuga ibi bintu. Ntabwo ari normale, ubyumve neza. Ntabwo ari normale ko igihugu, mu gihugu haboneka ikiciro cy'abaturage bari kondane yo kunywa ibirohwa. Donc bagomba kunywa ibirohwa kubera ko badashobora kugura amazi meza. Nta bushobozi bafite kugura amazi meza, ngo bari kondane yo kunywa ibirohwa. Ibyo bintu twabivuze inshuro nyinshi cyane hashize imyaka 5 tubivuga. Ntabwo ibi bintu ari normale, mubyumve neza, ntabwo ari normale. Ibyo bintu by'imishinga birwa bavuga bagira gute, ntabwo ari normale ko ibi bintu bishoboka, ko hari abantu kubera ubukene bwabo baba bahejwe ku mazi meza, bo bagomba kunywa ibirohwa. Hagombye kubaho politiki ituma aba bantu nabo babasha kunywa amazi meza mu nyungu za leta, kugira ngo bagire ubuzima bwiza batarwara inzoka, kandi abantu banywa amazi mabi bakarwara barushya leta mu kubavuza. Iki nicyo cya mbere. Ariko nta n'ubwo ari rumare ko haboneka ikiciro cy'abaturage bahejwe ku mazi meza. Ntabwo leta ibaho kubera ubukene bwabo bahejwe ku mazi, badashobora kunywa amazi, badashobora kuyigondera. Ntabwo ibi bintu ari rumare. Munyumve neza, niba umuntu wumva ari rumare azatwandikira kuri radiyo itahuka abitubwire. Adresi yacu murayizi, telefone, email, mutubwire ko ibi bintu ari normal, ko mu gihugu haboneka abantu kubera ubukene bwabo baba bahejwe ku mazi meza. Donc badashobora kwigondera amazi meza bari kondane. Tubivuge mu wenda mu Gifaransa ngo byumvikane neza, abantu ikiciro cy'abaturage bari kondane kunywa amazi mabi kubera ubukene, kubera ko badashobora kwigondera amazi ya robine yo ku mavomero. Ibi ntago ari normal, mubyumvire. Bo noneho ahubwo ikibazo njyewe mbona gikomeye ni aho umuturage arusha leta ibitekerezo. Burya iriya leta dufite abaturage babisi bari bavuga ngo ni babisi bayirusha gutekereza, burya nta leta dufite nkwikibeshya. Mujye mubona biriya bibazo muri barya he, umuturage araza akabisobanura neza mu buryo bw'amategeko. Umuturage akisobanura neza kurusha abasenateri, akisobanura neza kurusha abaministri. Nibazo byinshi mujye mubona muri mu Rwanda, ubona umuturage yisobanura neza ukavuga uti bari abantu bategeka babavanye ku butegetsi ahubwo bakabirukana bagashyiraho umuturage kabari utegeka, kubera ko abaturage bafite ibitekerezo bizima kurusha abategetsi. Urabona ko hano umuturage aravuga ati arabwira leta ngo ngo turifuza ko batworohereza ngo abatishoboye baborereza bakajya bavuma urumva ko umuturage afite sense sociale kurusha leta ni gute muri leta leta ifite abadepite 80 ikagira abaministre ikagira abandi bantu abasenateri sinza abandi bategetse n'abandi n'ibyatsi n'ibyatsi bahembwa miliyoni 3 enye ku kwezi umuturage abarusha gutekereza ni gute narimba bwe bizasa normal ni ibintu biri criminelle kubona umprezida w'igihugu atunga indege 3 agatemberera miliyoni akagendera hafi miliyari 17 mu kwezi ku ngendo ze agahembwa miliyoni 2 z'amadolari nako agahembwa miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda umusenateri agahembwa 3 buri kwezi bakatwereka imishinga y'ibitangaza yo kujya ku kwezi ibintu byose umuturage bafite icyiciro cy'abaturage icyiciro abaturage kandi benshi abantu bari mu bukene bukabije mbibutse neza ubu ngubu ni miliyoni 2 n'igice ku baturage miliyoni 13 ubwo ukurikije ubushobozi bwabo nuvuga ko ziriya miliyoni 2 n'igice ntabwo zibasha kwigondera amazi meza nuvuga ko ari abantu bari kondane yo kunywa amazi y'ibiroha kubera ko badashobora kugura amazi meza kandi amazi meza arahari none umuturage we aragira inama leta ngo ishaka uburyo ikora bari abaturage nabo bari abari mu bukene bukabije nabo bahabwe amazi meza none se abadepite bamaze iki abize mu Rwanda muri cya gihugu gifitwe n'abantu miliyoni 12 bamaze iki bumva ko iki kibazo ari ikibazo gikomeye umuturage akakabarusha ibitekerezo byo kuvuga ati mureke mushaka uburyo n'abantu bari mu bukene bukabije nabo bagira access ku mazi meza babashe kunywa amazi meza mubafashe ku buryo nabo babasha kwigondera amazi meza ubwo nuva nuko yabahera ubu nta kindi kuyagura byo ntibishoboka kuko ntabwo ushobora kubona igiciro kiri munsi y'amafaranga 10 ntabwo bibaho amafaranga 10 ni kimwe kijana cy'idolari ntabwo ushobora kubona ikindi giciro ubwo niba batabona 10 amafaranga 10 mbibutse neza ko umuntu kigura amafaranga 100 mu Rwanda niba abantu batabona amafaranga 10 yo kugura ijerekani y'amazi nta kindi gisigaye usibye kuyabahera ubuntu none se leta dufite imariki abaturage none se ni normal simbizi reka ndekera aho ngaho n'ibintu narimbite reka kubivuga reka bireke mbwire Jean Pierre atanga itekerezo cye ariko ngiye yingingo yo ngezeho la nta ntago mbyumva ni ibintu bineze Jean Pierre jamuri ryawe
yeah urakoze Edouard ni ibintu bitera kwibaza byinshi nyine wibaza niba dufite leta niba se ari igishushanyo nta umenya ibyari byo urumva ivuze ikibazo cy'amazi kandi ukumva ngo bashakaga ngo kwinjira ngo mu bihugu bikize 30 ku isi nyine uribaza utese umuturage udashobora no kubona amazi yo kunywa cyangwa se amazi meza yo gukoresha wavuga ko yazinjiza abande ni ikihe gihugu ashaka kwinjiza mu bihugu bikize nibikennye hari ibihugu byinshi ntegereza ku Rwanda ruri mu bihugu 15 bikennye ku isi ubwo rero kugira ngo uvuge ngo abeshya abantu ngo ari kurwinjiza mu bihugu bikize amazi ni ubuzima nicyo kintu cyibanze abantu bose bagomba mbese ibihugu byose amareta yose yakagombye guhagurukira no kurusha ibindi byose kuko urumva amazi ni isoko y'ubuzima abantu baroga abantu barayanywa barayakoresha mu rugo mbese ibintu byose ugasanga ni amazi gusa so ubwo rero umuntu ashobora gukora nk'ibyo kandi yarangiza akabwira abaturage ngo arashaka kwinjiza igihugu cye mu bihugu bikize uribaza ukavuga uti uyu muntu agomba kuba ari n'umurwayi mu mutwe n'abamugira inama bose usanga mu by'ukuri ari nk'uko nguko bameze usanga ari ikibazo gikomeye Edouard hariya wabanjirije uvuga uti ese mu by'ukuri kuri ingingo y'imisoro yo muri Congo hari ikintu kiba waruvuze uti yenda Congo ishobora kugabanya imisoro ngo kugira ngo bambe ishobora kugabanya kongera imisoro noneho ngo abakongore nabo bagahungira mu Rwanda numvise ari akantu gasa nkaho gashekeje ariko nanone katumvikana
ko bavuze nuko ari abanyarwanda bahungiye muri Congo kubera ko imisoro ihindutse none ngo barashaka kwa rumuniza imisoro
nawe nyine umuntu akibaza tese none na Congo izongera
nuko yongera kugira ngo abanyarwanda basubire iwabo none se bizagenda bite
urumva ibazo nyine ikintu baganiraga hariya umuntu aribaza tese mu byukuri bagendereye iki ko bavuze ku mipaka yose iriya mipaka yose ihuza u Rwanda na Congo bagenda bayivugaho byigaragara yuko hari ikibazo abantu ahubwo bashiriye hakurya wa mugani ariko kugira ngo ubagarure utagabanuye imisoro mu gihugu ibyo ntibishoboka ntago bishoboka ibyo ntago abacuruzi nabo bazi kwishakira
nubwo yabafungiranye mu nzu ariko nka bari yabashobora kujya biyomokera mu byukuri bakajya kwishakiraho amaramuko ko nabo ni ubucuruzi nibwo babatunze hari indi nkuru utavuze hiriya nkuru ya Himbara hari inkuru nanone yanditse yanditswe na Himbara isohoka muri The Rwanda ni ku itariki 27 ivuga ukuntu ngo ko u Rwanda ngo foreign investment donc bari abantu binjiza amafaranga mu Rwanda iriya mishinga y'abantu baza gukora business mu Rwanda ko ngo mu 2019 donc bashoboye kubona amafaranga ahanye na miliyoni 350 n'enye z'amadolari ubwo ariko iragabanuka cyane ku buryo mu 2020 byageze kuri miliyoni 135 ubwo ni bariya binjiza amafaranga mu Rwanda mu mishinga babaje gukora mu Rwanda urumva ko amafaranga yagabanutse munsi ya 1/2 donc mu 2020 yaragabanutse cyane iyo nkuru rero yahimbara rwose nayo ni interest ni ngufi ariko nayo igaragaza yuko u Rwanda nubwo ruri kuvuga ngo rurakora ibi n'ibi hari ibibazo bikomeye cyane amafaranga yabari abantu binjiza mu Rwanda baturutse hanze yabagafite akamaro byagaragaraga cyane cyane nko mu mahoteli n'ubukerarugendo ariko kugeza ubu ngubu ntekereza ko nabari bajya kuhakorera amanama ni ibintu biriya bifite akamaro bidufitiye akamaro iyo ubikoze neza utagiye nka biriya bya Kagame ngo umariremo amafaranga yawe yose abaturage bibagirwe ariko mu by'ukuri gushaka ibintu bya business abantu bakora n'abandi bakabona akazi abantu bakainvestisa mu gihugu nibyo ariko we uburyo yanabikoragamo wabonaga ko yirengagiza abaturage kandi harimo amafaranga menshi so iyo nkuru ya Himbara nayo ni inkuru irenteresa cyane kugira ngo avuge yenda ngo arazamuka ubukungu ngo buranazamuka mu iyi minsi kandi ibintu biramara igihe kirekire ntabwo ari ibintu bimara umwaka umwe cyangwa ibiri ni ikibazo buriya gikomeye ku buryo
gucamo ijambo gatoya kuri iyi nkuru ubuze hari akantu karenteresa nuko Kagame ngo urabona ko yavuze ko muri nkuko warabivuze muri 2019 ngo ishoramari ryaturutse hanze ngo ryari miliyoni 350 n'enye z'amadolari muri 2020 ziba 135 urumva ko zagabanutse inshuro zirenga ebyiri ariko nubwo muri 2020 habonetse gusa miliyoni 135 z'amadolari y'ishoramari rivuye hanze Kagame we abeshya ko ngo habonetse miliyari imwe na miliyoni 200 z'amadolari donc urumva ko hari ikibazo gikomeye ibyo ngibyo ni umuryango w'abibumbye uriya nako iriya organisation ya ONU ishinzwe nyine kureba ishoramari ku isi mu bihugu byose byo ku isi ibitangaza noneho rero ukibaza uti ni gute angaha akantu gakomeye naha ngaha kubona Kagame akuba afata amafaranga yinjiye yemezwa n'uriya muryango w'abibumbye ushinzwe organisation ya United Nations niko bitangukira ngo trade and development United Nations Council Trade and Development ibintu byo ngibyo donc ni UNICTAD ibintu byo ngibyo niyo ivuga ko mu Rwanda hinjiye miliyoni 135 kandi niyo inakontrola investment zose bamuhi ubyizo byo kwisa Kagame we agakuba inshuro 10 akabeshya abantu ko hinjiye amafaranga inshuro 10 yayo reyeruma yayinjiye mu Rwanda umva ko afite ikinyoma giteye ubwoba hakinjira miliyoni 135 we akabeshya ko ari miliyoni miliyari imwe na miliyoni 200 urumva ko ni ibintu biteye ubwoba komeza Jean Pierre
ni ikinyoma hano nyine abagira ngo idekuvure nyine yerekane ko hari ikintu kiri kuzamuka nibyo rwose ashaka kwerekana yuko ngo ari make kandi yerekana yuko bitanga abantuse cyane bagashaka kubyongera kandi ukuri nyako ni kuri abagiye bakomeza kujya babeshya nyine statistique bagenda batanga bakereka abantu kugira ngo bere gukomeza kugira igihombo ariko mu by'ukuri twebwe ibisubizo twe twita tubibona kubera yuko niba tuvuga duti abantu nta amazi abanyeshuri nta mashuri abana nta ntebe amashuri nta sakaya amwe namwe abanyeshuri bicara batizanya igitabo ibyo byose twe ibisubizo bya biriya bintu babeshya twe duhita tubibona ariko yende iyo tubivuze hari abashobora kwibeshya ngo ntabwo ari ukuri kurahari kuko ni ibintu bigaragara iyo tuvuga dufite abaturage baharwaye amavunja iyo mu minsi ishize cyagiye bajya kuhagira abaturage mu magurupe ku mugezi abakozi bajya kubuhagira ngo nahubwo ni ikibazo cy'amazi ariko kuri abaturage batarogaga ni ikibazo cy'amazi nta mazi yabaga hari uziko umuntu ajya kuvoma akajya kuzana ijerekani ahantu yenda nko mu birometero bibiri bitatu kugira ngo ayigeze mu rugo abantu bashobore gukaraba bashobore kuyatekesha kugira gute ni ikibazo gikomeye ubwo rero nibyo twavuye byo kuba abantu batogaga kugira ngo yumva yibagiwe n'umubiri ntawiteho ntamese n'imyenda ni ibintu bisanzwe kuyo ntamazi nyine ni ikibazo ariko ubwo ngubwo ni ingaruka z'ibi bintu birirwa babeshya ariko kandi ntitwaburaga kubona indege zihagurutse cyangwa Kagame ajya muri hoteli mu mahoteli ahenze cyane kandi akagenda buri munsi aguruka n'indege ntitwatuje kubona bazana amafaranga muri Arsenal ngo bari gukora business ibyo bintu byose n'uburyo babeshya n'ibyo bintu babo imishinga idafite akamaro kandi ifite akamaro ishobora kureba abaturage ntibayite ntibagire icyo bayikoraho ugasanga muri rusange ni umuntu udakunda mbese ukunda kwigaragaza uko atari akagaragasha kugaragaza igihugu uko kitari noneho abaturage kandi nanone uzi ko aba yababigiyemo ubwoba nabo ubwabo mu by'ukuri dukurikije abaturage bafite mwakira gihugu uburyo bize n'ukurikije aho bagiye biga n'ibyo bakora n'iki byose bagakwiye nabo kuvuga ukuri bakerekana ukuri aho guhagaze ntibajye bahora babeshywa cyangwa se ngo bavuge bati nimvuga baranyambura baramvana ku mwanya narindiho hari abaturage bameze gutyo nabo babona ibibi ngo bakanga kubivuga ngo bataburirwe irengero yego nta umuntu agira ubwoba birumvikana ariko hari abari muri pozisiyo batakagombye kugira ubwoba mu by'ukuri babona ibintu biri kuzamba aha niho twajyaga tugaya abantu nka abantu bajya hanze bari abantu bagiye batabaye vode bavuye hanze bakagenda bakajya kogagiza ikibi nabari abandi uhungirehe bose na hariho abantu utavuga ngo bose babona ibyo bibi ariko niba ndabigaragaza abo bantu rero mu by'ukuri umuntu akaba yabagaya cyane nk'abantu babereye abaturage imbwa rwose bahemukiye abaturage ko umuturage ntabwo ariwe uzahaguruka ngo ajye kubwira meya cyangwa undi muyobozi cyangwa ajye kwa Kagame sigaye hariho intero sigaye numva hariho intero yo kuvuga ngo perezida niwe ngo ugomba gukemura ikibazo umuntu uwo ari we wese wagize ingorane ngo bikenewe ngo his excellence ngo niwe ugomba kugikemura ariko kibazo tese abaturage bose bagera kwa perezida kugira ngo abakemurire ibibazo ivyo ntibishoboka ariko rero kubera aba bamwegereje abo narimvuze bagenda bamukorera bize babona ibintu byo hanze uko mu bindi bihugu bakora ntibakemura ibibazo ahubwo bakumva yuko ngo n'umuturage agomba kuruca karumira kandi mu by'ukuri baba bagiye mu myanya imyanya niba umuntu perezida w'igihugu wa mugana uri hejuru ku isonga ashyizeho umuntu yaba umugavena cyangwa umuminisita aba agomba gukemura ibibazo ariko nawe yabitinye kandi ntasobanurire n'umuturage impamvu abitinya ubwo kiba ari ikibazo niho buriya butegetsi usanga bwamaze gufata abanyarwanda babanje kubashyira mu kintu cy'ubwoba batera ubwoba noneho barangije babereka yuko hari mbese ubuyobozi bundi buri hejuru y'ibindi byose ariko buriya perezida ni uko yihagararaho ariko perezida ni umuntu nk'abandi ugomba kumenya yuko ububabare n'abandi nawe ashobora kubugira nk'uko n'abandi bantu bagira ububabare so ibibazo ni byinshi ariko nkurikije uko basigaye barahagurutse bakavuga bati turashaka kurenganurwa mu by'ukuri ahubwo amazi yarenze inkombe ariko hari ikigomba gukorwa tutagomba kwirengagiza kuko nk'ubukene nk'ubu ngubu ntabwo ari n'ubukene tuvuga ngo ni abantu bananiwe gukora ni abantu se babuze investisoma ndetse amafaranga y'igishoro ahubwo ni ubukene bwakozwe na leta leta iyo buri gihugu yakereye ubukene ibushyira ku baturage kugira ngo batinyagambura kugira ngo bakomeze babafatire mu icyo kintu cy'ubwoba rero hari ibyo tudagomba kwirengagiza ariko niba tuvuga duti abaturage bagombye kuba bafite amazi nibura yenda n'ibyo by'umuriro w'amashanyarazi bikaza nyuma ariko nibura bafite amazi bafite ibyo kurya ibyo ni ibintu ku buryo usigaye ureba umuturage nk'umuntu nari nzi hari amafoto nari ndimo ndeba n'uyu munsi rwose navuga ariko saba abantu byagenze gute ugasanga umuntu ntiyanarwaye yenda n'indwara ikomeye ariko wamureba uko ameze ukumva biteye agahinda ibyo rero abanyarwandakazi tugomba kwipakurura cyane cyane uretse ko turi mu iki cyorezo cya covid ariko gishobora no gutinda gishobora no kurangira ariko iko byagenda kose abantu bakora uko bashoboye bikize iri yangoma kare gatiko ntaga ari abantu benshi ntaga ari abantu benshi ku buryo wavuga ngo abanyarwanda bose bari nyuma kare gatiko ariko ikibazo ubwo babafite nibwo yenda kabije mu banyarwanda ariko abakari nyuma bakegereye basigiriza ni bake cyane n'abantu abanyarwanda bose bahagurutse bakavuga ati biturabyanze ibi ni ibintu bishoboka rwose abantu bagafata indi nzira cyashya kuko inzira ya FPL byaragaragaye ko itakiri inzira nziza yazageza nko hariya mu myaka muri 30 hariya yavuze ko ngo azatujya kugera mu 2034 ariko ntago byashoboka kubera yuko kugeza n'ubu ngubu yizanye nk'ibi byorezo biba biri kuza byiyongera bigaragaza wakubitiraho n'ibyo nabiri aba yarakereye byonyine kuvuga ngo ntashobora kubana n'igihugu runaka ngo ntashobora kubana n'igihugu ngo njya numva bavuga ngo ntibashobora kubana n'Ubuganda cyangwa Burundi ngo kubera ngo ko hari abantu ngo barwanye none se wakora ikintu wakora ibintu bibi ukabura abakurwanya nyine none se wakora ibintu bibi niyo baba bahari cyangwa badahari wewe wakora ibintu bibi ukorera umuturage nawe ufite ubuzima ushobora gutekereza bagomba guhunga nyine kandi bagero ntago bakuvuga neza bavuga ibyababayeho niyo umuntu avuga ibyamubayeho ubwo ngo bawanze leta ugeze hanze ukavuga ibyakubayeho ngo wanga Kagame cyangwa wanga leta ni nabyo buriya bakarasira bazira na bayidamange n'ubuze ikintu cyakubayeho cyangwa ubuze ikintu uko wakibonye ngo wanga leta ngo uravuga ngo uri gushora ngo abaturage ngo mukwanga leta kandi mu by'ukuri kuvuga ibintu biriho byabayeho none ubwo bazabeshya mu mibare babeshye no mu mitekerereze y'abantu bibwire ngo ibyo bintu bizaramba nge icyo ntekereza nuko kugeza ubu ngubu bihe bimaze kuba bibi abanyarwanda barihanganye ariko nko kuba basohoka nkuko bakigira hakurya muri Kongo abona babishobora bakomoka bakajya Uganda ni ibintu bishoboka cyane ariko ntibintu bagende ngo bicare ahubwo batekereze yuko kuri babategeka ibindi bihugu baturanye ntago ariko bikora nk'ubu ngubu ikibazo na bambe urugero na Tange Edwari urabona ko urwanda rwa n'umuntu n'abantu bese cyane urabona baravuga bati inshuti dufite ni Kongo kuva uyu president yajyaho bafite inshuti yitwa Kongo yonyine mu karere uretse ko atari nabyo ariko reba ziriya mpunzi ziba mwari ya makambi ya za Kibuye na hariya hose za Gihembe niba ari hose abenshi ni abakongore abambasisi n'abanyamurenge bo nta iyo bagiye mu kunegosiya mu gutekereza icyo batekereza ntago mu Rwanda babona ko kuba bafite impunzi ari ikibazo noneho na Kongo nayo ntiyumva ko kuba ifite impunzi zayo hanze ziba mu makambi impunzi imyaka 20-30 ari ikibazo ariko wajye kumva ngo perezida w'u Rwanda ngo arabonana ngo na mugenzi wa Kongo ibyo ngibyo babaganira bya diro ni ibintu bya fake igihe bakibona ko abaturage babo bakiba mu makambi ntabwo ntekereza ko niba umuntu yenda nka perezida w'u Rwanda n'abandi bayobozi bamwegereye barabyirukiye mu nkambi bagakura bakareba ubuzima bwaho bakifuza ko n'abandi baba bakongora bari bose baguma mu nkambi imyaka 10-20 mu by'ukuri ni ukubura ubwenge nta buzima buba mu nkambi ushobora kuba mu nkambi imyaka 2-3 ugira ngo urebe uko ibintu bigenda neza ariko ugiye kumaramo imyaka 20-30 mu by'ukuri ni ukwica ikiremwa muntu kandi babizi babibona niba badashobora kuganira ngo baganire ukuntu impunzi zataha ahubwo ugasanga barohereza imitwe y'abarwanyi aho zari zitabara nyine bohereza muri za Minembwe ugasanga za mpunzi zaba mu buhungiro ubuziraherezo barangiza bakatubwira ngo bari gukora ngo ibintu bya business ngo bari gukora ibintu bya deal buriya Perezida Museveni ni umuntu uz'ubwenge nubwo amaze igihe ku butegetsi ntabwo yishimira impunzi ahubwo arazakira ubwo rero niba aba umuperezida ashobora guhura n'undi niwe bavuga rumwe mu karere ntibatekereze ku kibazo cy'impunzi abantu baba hanze bahabyarira abakecuru bamwe baranahapfira hari n'abariya bigeze kujya babarasa cyagihe bavuga bari guharanira uburenganzira bwabo iki kibazo abantu bagomba kukireba n'abanyarwanda n'abantu bo mu karere n'abaperezida n'abayobozi bose na sosiyete sivile zikajya zikivugaho ko impunzi zidakwiye kuba mu karere u Rwanda rurimo ngo rwemere cyangwa ibihugu byo mu karere byemere uko impunzi zishobora kuba imyaka 20-30 ziba mu nkambi biriya ni kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu sosiyete sivile abantu basenga abanyamadini n'iki byose biriya bintu bakwiye kubihagurukira bakabwira ariya mareta yuko atari ibintu bikwiriye bidakwiriye ikiremwa muntu rwose niba batanabikora ariko bamenye yuko bari kwisuzuguza n'imbere y'amahanga bakanisuzuguza nabo ubwabo kumva ko rero ngo bafite ngo amareta ngo bashaka kwinjira mu bihugu bikize byateye imbere ugasanga ari nko guca umugani mu by'ukuri ku manywa y'ihangu. Edouard, ndumva nahangarukirije ahangaha yinda ubwo ngubwo turakomeza.
Urakoze Jean Pierre, katuye ku nyigwacu gatatu. Nyigwacu gatatu turareba ikibazo cy'ikinyoma cyangwa se itekinika ry'imirimo ihangwa mu mwaka mu Rwanda. Iki kibazo ntabwo ubwa mbere kije, nubwo wenda uriya député Frank Habineza yongeye kukibaza avuga ati imirimo bavuga ko bahanze ntabwo ari imirimo nyamirimo, ni imirimo y'igihe gitoya, iriya yo muri VUP iriya mirimo abaturage bajya guhora umuhanda bagacukura amaterasi bakaba bakubaka ibiraro mbega imirimo y'amaboko etc cyangwa se bakaba kubaka n'amashuri, imirimo y'amaboko ibintu nk'ibyo ngibyo bari abaturage abenshi bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Noneho iyo mirimo ntabwo imara igihe kirekire, iyo mirimo ishobora kumara amezi abiri cyangwa atatu aho wenda aho baharoga umuhanda ukabararangiye, aho bacukuraga amaterasi akabararangiye, noneho abaturage niho ikintu cy'ikiraka kwa baba babahaye kibonetse bakora igihe gito kikarangira. Ariko iyo mirimo leta iyidekarara nk'aho ari imirimo jobu nshyashya zaje mu Rwanda kandi ari imirimo imara amezi abiri gusa cyangwa atatu, urumva ko ibyo bintu harimo uburiganya bukomeye. Daboro iyo mirimo ntabwo ihemba menshi, ni ukuvuga ngo nkurikije amakuru bavuga ahangaha wenda washobora kubonamo ibihumbi 20. Twibutse ko bavuga ko umushahara usora mu Rwanda ni umushahara ugeze ku 30, uri munsi y'ibihumbi 30 ntabwo usora. Iyo mirimo yose bavuga bahanga kandi ni ibirenga 100,000 ingahe mu kwezi, ukurikije uko bagenda babivuga imaze izo za VUP zimaze kugera mu Rwanda hose, ni wenda kubaka iteme bakubagara umuhanda gutya ameza abiri karangira bikabirarangiye, ariko bikora mu Rwanda hose nubwo bakayikontabiriza nk'aho ari imirimo mishyashya yindi jobu nshyashya zabaye kereye mu gihugu, imirimo mishyashya yahanzwe, urumva ko ni ikinyoma gikabije. Ndabona iyo mirimo ntisora kuko ntigeze ku 30 ku kwezi ngo munyabahemba 20,000 ku kwezi waje wakoze adasiba, umva iyo ntisora. Icya kabiri sinzi neza niba na RSSB yizi, niba idasora numva ko no muri Rwanda Revenue Authority ntabwo washobora kwimenya ko ntisora. Ikindi nta za silence numva nazo zitabaho, donc iyo mirimo ntahizwe dushobora kuyibona. Kera turaga tubaza tutari ko muvuga ko buri mwaka imyaka guhera 2008 muhanga imirimo 200,000 buri kwezi cyangwa se 150,000, iyo mirimo iba iboneka hehe? Nese tugiye tukajya muri finance aho abantu basorera, kuko iyo umuntu akorera umushahara arasorera, tugiye muri finance aho basoresha imishahara y'abantu, iyo mirimo muvuga twayibona ntabwo wayibona. Ugiye se muri RSSB wayibona, ubwo uti ndakora bamuhora amafaranga yo kwiteganyiriza ubwo akoze n'ibyo wayibona ntabwo wayibona. Urumva rero ko ni ibintu bya fake byo gutekinika bahora bakora bagafata imirimo nk'iyo ngiyo nyakabyizi imara amezi 2-3 bakava ko ni imirimo mishyashya, donc bakaba nako ko bakari imirimo yahanzwe mu gihugu. Ariko n'abadepite ndumva muri 2019 abadepite ikibazo bigeze kukigarukaho bavuga ko harimo ikibazo cyo kimiriyo la carité cyangwa la candidate y'iyo mirimo, umubare w'iyo mirimo bavuga ko u Rwanda rwahanze mu mwaka atariyo, nabo bavuga ko bafata nk'umuntu wabonye akazi ku ishantiye bakavuga ko yihangiye umurimo, wabonye akazi muri salo bakavuga ko nawe yihangiye umurimo, ariko kandi bakanayibara nk'aho ari imirimo yinjiye mu gihugu, kandi wenda ari imirimo wenda ku ishantisha kumara amezi angahe simbizi, ariko imirimo yo muri VUP kandi nayo myinshi urebye hafi 80% niyo mirimo iba yahanzwe mu gihugu, ariko bavuga ko ari imirimo yinjiye mu gihugu kandi ari imirimo imara amezi 2-3 ikabirarangiye, bakaza kutubeshya ngo ni imirimo mishyashya. Donc urumva ko iyo bafashe imirimo nk'iyo ngiyo bakayita ko ari imirimo yahanzwe ngo buri mwaka duhanga imirimo 200,000, 200,000, 200,000, urumva ko batubeshye. Cyakabiri urumva ko daboro ntushobora kumenya, urumva ko umubare w'abashomeri bari turike daboro, urumva ko iyo babivuze gutyo bagenda bakagabanya umubare w'abashomeri bati buri mwaka tugenda duhanga imirimo 200,000, 200,000, 200,000, umubare w'abashomeri bakavuga ngo waragabanutse, kandi ntabwo niba umuntu wamuhaye akazi ko guhora umuhanda amezi abiri karangira agahita asubira imuhira ntabwo avuga ngo wamuha ntabwo ari umurimo wagombye kubara. Urumva ko batekinika gutyo iyo bakoresha imibare bakayishyira mu cyiciro cy'imibare na cy'imirimo yabonetse yahanzwe mu gihugu mu mwaka, ndabona bumva ko umubare w'abashomeri ntabwo abariho baba batubeshye. Icya kabiri baba tubeshye ni ikibazo cy'ubukene kora urabona ko bakoresha iyo umubare ubavuga ngo bahanga buri mwaka bakavuga ngo barwanyije ubukene ntaho ari imirimo ihoraho urumva ko niba ari umurimo imirimo yamaraga imyaka 3-4-5 byo wavuga ati twagabanyije twarwanyije ubukene urumva ko n'imibare y'ubukene nayo ni fake nayo iratekinitse kubera ko bahera kuri iriya mibare bahera kuri iriya mirimo bavuga ngo ni imirimo bahanze urumva ko iyo umuntu afite umurimo ubukene buragabanuka iyo abantu benshi babonye imirimo ubukene buragabanuka kuba bahembwa bindi bafite amafaranga bindi ariko bo bayibona ku mezi abiri cyangwa atatu gusa bikabirarangiye ariko bo leta iragumye ikabara nk'aho ari imirimo ihoraho imara imyaka 2-3 bati ubukene twarabugabanuka urumva ko icyo kintu ndetse cyo kugabanya ubukene nacyo harimo fake harimo ikinyoma kubera iriya mirimo bavuga ngo baha ikindi n'imibare y'ubukungu nayo barayifekinga kubera iriya mirimo urumva niba uvuga ngo buri mwaka uhanga imirimo ibihumbi 200,000 ashatse ya tekinika akavuga ko ubukungu bwazamutse kuko imirimo yarabonetse abantu bakora ari benshi binjiza amafaranga ubukungu burihuta ariko anfite abatubeshye kubera ko iriya mirimo avuga ntabwo ari imirimo ihoraho ni imirimo imara amezi abiri cyangwa ikamara amezi atatu urumva ko iriya leta igira ikinyoma gikomeye cyane ariko ikinyoma nubwo bakibeshya kirashyira kikabagaruka urabona n'abadepite nabo barahembwa na leta n'iki byose n'abantu baba muri sisitemu ariko nabo bigeraho bikabacanga bakabona ko kiriya kinyoma kitagombye gutambuka kubeshya u Rwanda ubeshya abantu ngo wahimbye imirimo ibihumbi 200 ku mwaka bahanga imirimo ibihumbi 200 buri mwaka kuva muri 2008 nta mushomeri n'umwe waba akiri mu Rwanda nta n'umwe bose baba barabonye akazi urumva ahubwo n'abandi bantu bari mu mahanga n'abagande n'abafaransa n'abagande n'abatanze n'abarundi bose baza gukora mu Rwanda kubera ko mu Rwanda biba ari paradizo nta shomaje bigihari urumva rero ko ahangaha rero urumva ni ikinyoma gikomeye cyane leta y'u Rwanda ikubita aho ngaho igatera nyine ikadutera ikinyoma gikomeye cyane ariko ntabwo ikinyoma ntabwo gishobora gufata ntabwo urumva niba twe duhora tubinyomoza twerekana ko imibare baduha atariyo ari ikinyoma aba bantu muvuga mwahaye akazi bari hehe baboneka he ngo tubashake washaka umubare w'abantu bakora mu Rwanda bafite ibyangombwa byo gukora bafite basora bafite insurance maladie n'iki byo ugasanga ni bake cyane ariko wabageranya n'abangaba barimo kutubwira ngo ibihumbi 200 baza buri mwaka bajya hese ko tutababona muri insurance maladie ntitubabone mu bantu basora abo bantu babahehe urumva rero ko ikinyoma ntabwo gitinda ntabwo gitera kabiri murabona ko n'abadepite b'u Rwanda barabibonye reka ndekere aho ngaho Jean Pierre ingingo ufite igitekerezo bagitanga tukarangiza bo reka
babaragatoya ku kibazo cy'imirimo mu Rwanda urumva bazamuye biriya bintu bya serivisi kuba yenda ngo bazamuye
babarahara akantu gato nshaka kongera gatoya iki kinyoma cya Kagame cyo kubeshya imirimo yahanzwe mu mwaka cyangwa se imirimo ya job leta yabashije gukreya ubundi ni ikinyoma kibaho ku isi hose mu bihugu byose ariko ikinyoma ni ikinyoma mfite kiba mu bihe by'amatora mu bihugu byinshi iyo amatora agiye kuba baba bafite za manigansi bafite ibintu bya tekinike ibintu by'uburiganya bakaba barabitse amafaranga noneho wenda nk'amezi atandatu mbere y'uko amatora aba bagakreya ampuruwa nyinshi cyane bagafata wenda abantu bamaze mu shomeri igihe kirekire noneho bakabashyira mu mirimo bakabashakira imirimo yoroheje abenshi baba bafite n'abantu b'abanyenganda wenda amashyaka afite abantu b'abanyenganda nka kuriya FPR ifite za Crystal Ventures n'ibiki byose noneho iyo shyaka ryaba rifite abantu b'abanyenganda barishyikiye noneho bakangaje abantu ku bwinshi cyane ariko babangajije bakabangaje mu gihe gitoya donko bakaba mbere y'uko amatora aba bakangaje abantu benshi cyane ariko wenda mu mupuru amezi atatu ane noneho imibare y'abashomeri ikagabanuka urumva ko abo bantu babangaje deja bahita babasiba mu mibare y'abashomeri ariko mu mezi atatu gusa donko kuko amatora agiye kuba noneho imibare igahita ihinduka myiza y'uko abashomeri batangiye kugabanuka abaturage bakavuga ati oh rwose ubushomeri bwagabanutse turabona ibintu bimeze neza noneho wenda ishyaka riri ku butegetsi bakaritora bamara kuritora kubera ko abo bantu bari barahawe akazi bakari kumara amezi atatu cyangwa ane gusa kontrari bikabirarangiye bagasubira mu bushomeri ariko wumva ko biba amatora deja arangiye urumva ni uburiganya bukomeye cyane bwo kugabanya imirimo imibare y'abashomeri mu gihe cy'amatora ukabashakira akazi domasa akazi kenshi cyane icyarimwe ariko kamara igihe gitoya noneho imibare icyo gihe y'abashomeri ikagabanuka byamara kugabanuka abaturage bakishima bati warwanyije ubushomeri noneho bakagutora amatora yarangira abantu bagahita bongera gusubira mu bushomeri kuko nyine akazi kabo karakigiye gitoya ubwo buriganya murumva icyo bushatse kuvuga uranashaka kuvuga ko Kagame nawe nibyo akora usibye ko abikora imyaka myinshi cyane we ntabikora wagira ngo ahora mu matora ni ibintu ahora abeshya abanyarwanda abeshya abanyamahanga ko yarwanyije ubushomeri akora nk'ibyo nibyo abandi bakora ariko we abikora igihe cyose kuba imyaka 10-20 ahora abibeshya we abandi bo babibeshya wenda mu gihe gitoya kubera amatora ariko we ahora abibeshya ndumwe n'ikinyuma cyo gutirisha uburiganya bwo kubeshya kw'abantu babonye akazi kandi amezi abiri bakagenda ukabaza ukavuga ngo waboneye akazi ubushomeri bwagabanutse ariko ari ibintu by'uburiganya nk'ubwo ngubwo bakora ariko Kagame nyine we ahora abikora buri gihe ariko ntabwo ari ubikora wenyine ariko we nine ni ibintu bihoraho niba n'abandi babikora mu gihe gito cyane reka ndekere aho ngaho ijambo ryawe Jean Pierre
ya nibyo Edward urakoze kongera icyo kintu kubera yuko ibyo ngibyo byo kubeshya abantu ubundi uwa mugani mu gihe cy'amatora urabikora kugira ngo nyine ubone amatora ariko ni nta ruri ya rugero tubona rwo kuri ya kwica abantu ntabwo Paul Kagame uri ubutegetsi bwe ntabwo bwigeze uhagarara kwica kuva bwafata ubutegetsi bugumva ko igihe cyose hagomba kuba hari abantu bamenye amaraso igihe cyose mu myaka 20 ingahe yose kugeza mu myaka 27 ntagiye bigeze uhagarika kwica niki kinyoma rero cyo kubeshya kihoraho donko ni nk'ibintu byaranze ubutegetsi bwe kuko waruvuze ku kintu cy'imirimo rero buri imirimo bari bashoboye gukora biriya bintu by'amaservice nabyo bitanga imirimo bari kubikora nibyo ariko rero buriya bibagije tuvuge nk'ibintu bijyanye n'ubuhinzi ntabwo babyitayeho ngo bamenye ko bitanga imirimo kandi abaturage mu Rwanda benshi 80% barenga ari bakora imirimo ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi hariya barahirengagije ikindi nanone ni ikintu kijyanye n'inganda kugeza ubuse u Rwanda n'ubuhe Uganda rwakumva sigeye numva ngo bari kuvuga ngo bari kujya barashaka kujya bakora ngo bayungurura ibintu za zahabu si ntawamenya ngo ni rwo ruganda ubu bashaka kubaka ariko mu by'ukuri n'inganda zoroheje mperutse gukurikira ikiganiro cy'umwe ekonomiste wariya mu Rwanda ari kuvuga ati birababaje kubona dutumiza kirida mu ngo ni kirida turi atuntu nyine bakoresha mu menyo tuva mu ntuza mu biti by'imigano ngo bazitumiza muri Kongo ni Kongo niyo donc bajya gutumizayo ubu bwoko ndese izakirida imbabura izi batekaho z'ibyuma murazibona ni ibintu birya bakoraga ibyuma nyine hariya mu gakinjiro bari barabikoraga ngo bajya kuzitumiza mu Buhinde urumva ni yenda ziza ari ibyumba bishyashya ariko burya nibishaje imbabura n'ubundi kimara no guteka ariko izi ngo nazo ngo bazikiriza mu Buhinde urumva ibyo ni ibintu by'ibanze wongereye inganda mu by'ukuri yenda uko n'ibyo by'amaservice hanyuma n'ugateza imbere n'ubuhinzi ibyo bintu bigera nko kuri bitatu wavuga uti kuko hari abantu bafite akazi kanahoraho ariko si ubwo ngubwo waha umuntu akazi kubera ko watangiye proje yo kubaka ishuri rikaba ryuzuye mu mezi atatu uwo muntu akazarakabuze ukazamwandika nawe ngo ari mu babonye akazi ibyo ntabwo bishoboka inganda ni ngombwa ariko niba badashobora kugira inganda zigaragara ziproduiza ibintu mu gihugu abaturage bakenera bya buri munsi cyane cyane ibintu bya buri munsi ntabwo wavuga ngo uzatanga ngo akazi ngo k'abantu gahoraho noneho ubwo aho byapfiriye nyine urabona ibitwagwaga izo service narimvuze ntabwo ubungubu ziri guprogressa kubera iyi covid icyoro cya covid kandi ni ibintu bizatinda bizamara igihe kugira ngo uvuge ngo indege zizongera ziguruke nkuko zagurukaga amahoteli yongere yakira abantu nkuko yakiraga n'ibyo by'abaturisite abaturisite nabo buriya bazana amafaranga kubera ko nko mu Rwanda bajya gukorera ibintu bya rusherishe cyane kubira ibiriya by'ibidukikije cyangwa ibintu naturere biriya by'ingagi ibintu by'amaparike n'ibiti n'inyamaswa n'iki byose bariya nabo abaturisite buriya binjiza amafaranga ariko muri iki gihe ibyo bintu byose bizagabanuka cyane ubwo rero ukavuga uti abantu babonye akazi ubuse akazi umuntu atazamaraho wa mugani ngo yiteganyirize agire ubwiteganyirize kuri konte ye ngo namara gusaza kabe kamugirira kamaro ntacyo iriya mibare baba batanga yose mu byukuri urebye usanga nta kigenda kandi nabarangiza abarangiza amashuri yaba va universite yenda ubu nabo uziko batabona akazi iyo yenda ni hisigeze ariko si hisigeze kubera ko abarangije segonderi tuva ndibuka kera mu Rwanda uyo warangizaga segonderi ntiwaburaga akazi byanze bikunze ariko ubu ngubu niyo urangije universite ntukabona ariko ntagaruka kuvuga ngo nihisigeze n'umuntu burya utarize universite ntabwo abantu bose bagomba kwiga universite abantu bize imirimo y'imyuga na segonderi mu by'ukuri bya muri segonderi umaze kugira ubumenyi bw'ibanze ugomba kuba ufite ikintu uzi mu mutwe ariko banga kwinjiza gushyiramo amafaranga mw'ibyo bintu nyine bitoya abantu bakenera buri munsi ngo bashyiremo amafaranga mu nganda ziciriritse ahubwo ugasanga bagiriye muri za Rwanda ya ibintu bikorwamo yenda n'abantu b'abazungu cyangwa byigeze za universite nabo bazize no hanze yenda ugasanga nibyo bashyizemo amafaranga rero ubwo igihugu ugasanga kirahomba gutyo so Edward ndumva nta n'ibyo navugaho ndumva ari nayo ingingo ya nyuma yenda nasezera ngushimira nshimira nabo twafatanyije bose kugira ngo dukomeze kuri urugamba kabisa tubere ko twafasha abanyarwanda n'abaho bari ndizera yuko bagomba kugira icyizere yuko abo hanze leta yita abanzi ariko turabatekereza cyane kandi tuzafatanya nabo kandi tubohore igihugu cyacu byanze bikunze Edward nkaba narangiza ngusezeraho na mbaduko twakoranye na Serge nyine na Chantari mukomeze muhate iri umuhate byanze bikunze tuzabohora igihugu cyacu kandi byose birashoboka urakoze ndagushimira
urakoze Jean Pierre Courage kubatanya natwe mu kiganiro turagushimira rwose ibitekerezo waduhaye ubwo naho ubutaha reka tugusezere kandi tukuragize Imana nanjye ndangiza ahangaha iyi ngingo nuko muri mu bintu uriya Depite Frank Habineza yavuze harimo akantu k'adetayi kamwe kari interesant kubera ko yavuze ati batubwiraga ko wenda mu Rwanda wenda buri mwaka bahanze imirimo 180,000 noneho wajya ngo yajye mu karere kubaza imirimo bahanze kubera ko imirimo niyo mu turere hose bagenda baterateranya noneho ikaba imirimo y'igihugu hose ati wajya mu karere kubaza imirimo bahanze bakakwereka gusa ko imirimo usanga yo bahanze ni imirimo ya biyupe gusa iriya yo guhara umuhanda kubaka amashuri kugira amaterasi iyo ngiyo nyine ya babaturage nyine iriya mirimo y'amaboko babahaye abaturage niyo mirimo baba bahanze ukabona ko niyo mirimo amfete yiganje muri iriya mirimo babavuga kandi unagereranyije ubona hafi 90% y'imirimo babahanze yose ni iriya mirimo ya VUP iyo ngiyo twavuze yo guharura imihanda gucukura amaterasi kubaka amateme kugira gute ariko imara amezi abiri cyangwa atatu ikabirarangiye aho ngaho ni ikibazo gihari none aha ngaho ni ikibazo kiraho ngaho donko ni mirimo yiye gitoya ariko itagombye kwandika ko ari mirimo igihugu cyahanze noneho ikindi kibazo mwabonye ko umwaka ushize bavugaga ko ngo muri 2020 mu Rwanda rwahanze imirimo 192 akandi mu bihe bisanzwe n'umuntu kintu twanakiganiriye mu bihe bisanzwe tukabona ko mu mwaka bagenda bahanga wenda imirimo 2180 gutyo ugasanga noneho turagaragaza ariko bishoboka bite ko mu mwaka wa COVID ibintu byose byazahaye ibintu byose bigafunga abantu bakaguma mu rugo bikagira gute ibintu byose bikazahara u Rwanda rutubwira ko rwahanze imirimo 192 iyo mirimo bayihanze hagana iyi ni iyihe bayitubwira antete baraterura wenda nibyo abantu babaga banditse muri VIP aho ngo mu turere bakagenda bakandukura mu makayi wenda niba baranakoze bataranakoze ntacyo bibabwiye bagateranya mu makayi yose muri za VIP mu turere abo bantu batuye baharura imihanda n'iki byose wenda banakoze rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mwaka wenda bakaguma mu rugo bakandika bati twahanze imirimo niyo ngiye ko logikoma ntabwo wavuga ngo iyo mirimo 192 mu mwaka wa COVID ntabwo wakwerekana hariyo mirimo wahanze iyariyo wayihanze ahagana he ku bintu byose byarahagaze abantu bagumye mu rugo ibintu byose bya nta kintu kimwe gikora ndumva ko harimo uburiganya cyane muri bira bintu ariko leta yacu niko imeze amahirwe tugira nuko kubabeshya nuko abantu bagenda bamenye ko ntwana bamenye no mu Rwanda barabamenye nta kintu kimwe kivuga ngo abantu bakemere ubu ngubu nyine ni ukuvuga abantu nyine bakavuga bati niko basanzwe n'abanyabinyuma none fake no gutekinika wabonye ko nitemeye kuri tekinika niyo gutekinika bajyanye muri dictionary icyo kirwo gutekinika ni ikintu bazobereyemo muri politique iyo uvuga abaturage ubwira ntibakwemere bakabazi ko uri umubeshyi ntagiye ikintu cyawe bemera ibintu byawe biba byapfuye donko nta muntu wemera ibyo uvuga abantu bose bakazi kubeshya ushatse wabireka ko ubumva ko kaba kabaye ibintu byawe biba byarangiye kandi ko leta ya Kagame niko imeze ibintu byose bazi ko ni ukwirarira bavuga imishinga batazashobora badafitiye amafaranga bavuga ibintu bitabayeho ibindi babifakinga ibintu batakoze bakabeshya mu mpapuro ibintu bitabayeho nibyo ngibyo bahoramo reka ndekere aho ngaho rero banyarwanda banyarwandakazi mwadukurikiye mwese turabashimye ukuntu mwadukurikiye mwese Imana ibahire mugire ibihe byiza turabakunda cyane kuri radio itahuka mukomere abanyarwanda muri mu bibazo bya covid turabizi ni ibibazo bikomeye Imana igumye ibarinde Imana ibakingira ukuboko covid itabahitana turabasengera cyane mwese rero mugira amahoro y'Imana Imana ibane namwe turabakunda cyane kuri radio itahuka ikabageme duwaro bategurira ikiganiro kimibereho y'abaturage akanakibagezaho mugira amahoro y'Imana
ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagahindura kimwe ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro
y'Abanyarwanda nyamigawe inyamama